Sikhotha misa amakhanda ethu manje ukuba sibe nomkhuleko amakhanda ethu nezinhliziyo zethu kusakhotheme phambi kwaNkulunkulu angazi ukuthi bangaki phakathi lapha onesicelo abangathanda kuba uNkulunkulu abakhumbule ngokuba nje uphakamise isandla sakho na manje bamba isicelo sakho enhlizweni yakho manje njengoba sikhuleka
Lord Jesus, thou
Nkosi Jesu wena ungumthombo umthombo ongena kuqedwa ukuphila Geleza kithi namhlanje Nkosi futhi usihlanze kukho konke ukungakholwa nakuso sonke isono ukuze sime ebukhoneni bakho manje sazi ukuthi kukhona isidingo phakathi kwethu ukuba sazi ukuthi siyizoni futhi asifanele esibusiso kodwa manje-ke uma sicabanga ngaye owafika wasethatha izono zethu manje-ke uma igazi lakhe lilapho akusithina esisebukhoneni bukaNkulunkulu nguye yiphimbo lethu nje ngegazi lakhe igazi lakhe liyakhuluma Oh uNkulunkulu manje ke hlanza izinhliziyo zethu esonweni nasekungakholweni siphe izifiso zenhliziyo yethu ngokuba ngempela sinazo lezi zifiso zokukhonza kulezi zimo ezenza kube buthakathaka nezinhlupheko nezinto zezwe ezibekwa phezu kwethu ngesinye isikhathi ukusihelelisa sitsheliwe lokho wayesethi ningamangali ukuthi lezi zilingo ziyafika zisebenzela kuphela ukusisiza nokusiphelelisa futhi silethe singene kuleyo ndawo lezi zingwadule ezinkulu zolwazi lwesipiliyoni lapho khona umuntu olungileyo babunjwa babe ngabangcwele siyakubonga lolu lwazi lwesipiliyoni Nkosi besingeke nhlobo singeke neze safuna ukwenza noma yini ephambene nentando yakho kodwa siyakhuleka Baba ukuthi kulokhu sizolethwa sisondezwe kuwe kuthi uma imithwalo inzima kakhulu singasakwazi ukuqhubekela phambili khona siphakamise izandla zethu futhi sikhale kakhulu kubaba wethu bese uzo usezulwini Nkosi siphilise senze siphile ngenxa yombuso kaNkulunkulu usisa izwi lakho kulokhu kusa Nkosi izwi lakho liyiqinise futhi sibuthene lapha manje ebandleni kulekela umfowethu Neville nomfowethu Caps nomfowethu Collins nabo bonke abanye abefundisi nabaphatheli abadikoni nabo bonke abebandla nezihambi emasangweni akithi ngingathi lolu kungaba usuku esiyolukhumbula isikhathi eside ngenxa yobukhona bakho silapha phansi kokulindela okukhulu kulokhu kusa Nkosi nje siqaphele ngokuthi phazi sabizelwa ndawonye siyakuzwa ukuthi kungokwenhloso engathi inhloso yakho kungafinyelelwa kuyo Nkosi ngokuba sikusela egameni likaJesu njengoba siziletha thina uqobo amen
It's grand to be here.
Kuhle kuba lapha nokuthi sibuthane naleli bandla ligcwele abantu. Bengingakubhekile impela ukuthi kungahle kube khona noma ubani lapha kulokhu kusa ngoba impela nami bengingazi qobo lwami ukuthi bengizoba khona. Sanda kungena sivela ePhiladelphia.
So I come in thinking I was going to have
Uthi ngakho ngiyangena ngicabanga ukuthi ngangiziwa eArizona masinya impela kuba nenkonzo yomncwabo womngane wami uCaptain Jim Mosley olekhulu kakhulu umfana omesabayo uNkulunkulu engamhoyela kuChrist esikhathini esingeside sedlule izelamani izintathu zakwaMosley nomunye wazo wawa futhi wayesendizeni ngelinye ilanga futhi wafela khona lapho walala emlilweni amahora ayishumi ngaphambi kokuba bafinyelele kuye ngakho uli uneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili ubudala umkakhe unamashumi amabili nesithupha futhi ushiye abantwana abathathu abasebancane umdala kubo bonke unesikhombisa kudabukisa kakhulu futhi bangenkathi bemthola phakathi ngakho-ke badingeka ukuthi bamngcwabe ngosuku olulandelayo ngakho nje angikwazanga ukuthi ngithole ukuhamba futhi ngivele nje ngabhala noma ngathumela itelegramu ucingo oluyincwadi ebengizokusho noma ebengiyokusho emngcwabeni kamfowethu Mosley ezinye zalezi zinto esingeke saziqonda kepha nokho wenza zonke izinto zisebenze kahle nje lapha enkonzweni yenkosi kulokhu kusa sazi ukuthi siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi siyakholwa ukuthi uzokwenza yonke into ibe kahle impela nje ungakhathaleki ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani siyazi ukuthi kufanele kusebenze kube ngokuhle wakwethembisa lokho kufanele kube ngaleyo ndlela nje ngezinye izikhathi singeke sakuqonda lokho kuyaxaka kakhulu kwezinye izikhathi kepha nokho siyazi ukuthi kuyiqiniso ngoba lithi kuyiqiniso futhi iBhayibheli lithi linguNkulunkulu esesimweni sencwadi. Manje sifanele sibeke ukukholwa kwethu kwenye indawo. Kuthi uma mina noma ubani wethu empilweni ezame ukwenza impumelelo empilweni futhi sibe izikhathi eziningi usozigidigidi. Kodwa sizokwenzani ngalokho na? Sifanele sehle sifike ekugcineni kwendlela futhi kusisiza ngani-ke ngaleyo nkathi niyabo? Futhi imali, isitifiketi semali ingukushintshanisa, kodwa ungeke uyishintshanise ngokuphila. UNkulunkulu kuphela onokuphila. Ngakho siyaqonda ukuthi silapha esimweni sesithunzi, inegative. Kuthi inqobo nje uma kukhona isithunzi negative kufanele kube khona isithombe sangempela. Ngeke saba khona isithunzi negative ngaphandle kwesithombe sangempela niyabo, ngoba kungenxa yesithombe sangempela esenza isithunzi inegative. Njengoba uma ukade unesithunzi negative sesithombe sento ethize, kuzofanele kube khona into ndawo noma ukushaya ukukhanya, kushaya kuleyo ngilazi eqoqa ukukhanya ikuhambise ngamsebemunye. Kungenjalo bekungebe khona sithunzi inegative. Ngakho uma sibona ukuthi ukuphila kwethu lapha kusesithunzeni inegative, futhi sazi ukuthi sisemfanekisweni ukuphila okunye ndawo. Kona-ke siyazi ukuthi kukhona isithombe sangempela ndawo esishayiwe ngokukhanya futhi kuboniswe into ethize lapha emhlabeni. Futhi thina kuphela siyilokho okukubonisayo, into yangokoqobo indawo. Uma lokho kungenjalo, ngingumuntu odukiswe kabi kakhulu ezweni, ngichithe impilo yami ezweni. Kodwa ngiyazi ngale kwesithunzi sokungabaza ukuthi ikhona niyabona. Ingakho silapha niyabona. Uma nginibona abantu ninqamula izwi eqapheleni izikhashana ezimbalwa futhi ngesinye isikhathi kungokuzicabangela. Kona-ke kungenza ngizizwe ngimncane ngempela uma ngize emhlanganweni onjengalona. Ukucabanga ukuthi abantu lapha uhambe amakhulu amamayela ukuba babe lapha imizuzu embalwa nje yenkonzo ukuhlala lapha nje.
Omunye wesifazane waphawula nje uyangena ngelinye ilanga wayesethi, ngikhombiseni lapho ehambe khona umuntu futhi ihambe emva kwakhe phezu komhlabathi, wathi ngizophila. Manje abantu ukukholwa kanjalo futhi ungomele uKristu, manje na-ke sifanele senzeni na? Sifanele siqaphele kakhulu ngoba awuzigubhisi wena kuphela ngokuyiphutha, ugubhisa abanye abakulandelayo. Ngakho angazi hlelo noma lutho enginganiyisa kulo, yinye kuphela into enginokukholwa kwami kuyo. Uma ningikholwa landelani enginitshela khona, ngoba ngiyalikholwa iBhayibheli, lelo yizwi likaNkulunkulu. Ezinye izinto ziyehluleka nje ngokuphila uyizwi. Manje ngiyazi ukuthi uma ngiza lapha nginihlalisa isikhathi eside, ngikhulekile kuNkulunkulu ngenkathi ngizwa ngithanda ukuza lapha namhlanje. Ngibe nezingxoxiswano eziningi nezimbingo nokunjalo, bengidingeke ukuthi ngihlangane nabo kulokhu kusa. Ngithe awumfowethu Neville akungabazeki ungicela ukuba ngikhulume, lokho bekungolwesihlanu. Ngase ngithi umfowethu Neville mhlawumbe uzongicela ukuba ngikhulume, futhi uma ngikwenza khona-ke ngiyakhuleka uNkulunkulu. Ushisa kakhulu, bekushisa kakhulu futhi ube muhle ukuthi azithumelele imvula futhi ahlakaze ukushisa okwedlulele futhi usipha ukusa okuhle kulokhu ukusa. Ngikhulekela ukuthi ukulunga kwakhe kuzonithela ngezihlambi ngamunye wenu, ukuthi niyohlala njalo nikhumbula ngokuba lapha kulokhu ukusa. Kwangathi isihawu sakhe nezimbusiso kungaba phezu kwenu. Izolo ebusuku kungivakashela umngane ogulayo umfowethu Biltaw. Ngimboni lapha kulokhu kusa nganjala thize, angimboni. Oh, nangu yebo. Kuthi bengicabanga umuntu osemdala weminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye kudala, futhi usalokhu egcwala enqamula izwe edabula ezingwaduleni eqa nezintaba ezinekhwa nemigwaqo eqonde ngqo. Akadingekile ukuba enze lokho. UNkulunkulu ebemuhle kuye, akadingekile ukuba enze lokho. Bengahlala ekhaya futhi abe nesisebenzi esimphephethayo uma ubefuna. Kodwa kukhona okwenzeka kuBiltaw, wazalwa ngokusha. Kuthi ngenkathi kuba njalo kukhona okungena enhliziyweni yakhe ukuthi konke akuphilelayo kungukuba athamele lezi zinkonzo. Manje-ke uma ngizoba ngumlobo kaNkulunkulu, ngingamdukisa umngane na? Ngingaqoka ukufa.
manje ke mangimtshele ngoko lokho okuyiqiniso okuphuma kuleli iBhayibheli manje ke lelo izwi kaNkulunkulu ngiphinda nje lokho akushiloyo manje ngifuna ukufunda okunye eBhayibhelini ngaphambi kokuba sifunde ngithanda ukusho ukuthi ngikholwa ukuthi kulobu busuku ngubusuku besidlo futhi nina enilapha ningabe ndawo kusobala abanye abantu mhlawumbe bazobuyela emakhaya abo ngoba badingeka baye emsebenzini nina eningabe ndawo lapha ebandleni khumbulani abazalwane bazonikeza isidlo kulobu busuku manje ngilinde ukubizwa kokugcina kokuthi ngiye e-Africa bebengavumi ngeke bangivumele ngingene njengesithunywa senkolo ngakho indlela kuphela engingangena ngayo ezansi ngiya eKenya, Uganda naseTanganyika futhi indlela kuphela engingangena ngayo kuhlala amabanda angeke akuvumele ungene ngoba afuna ngishumayele into engakuleli cala nangakulelo cala ezansi e-Africa ngeke ngingene kanjalo ngingeke ngibe ngumzenzisi ngokwenele ukuba ngenze lokho ngakho kuphakathi kokuthi ngibatshela ukuthi khaba umnumzane ngizoshumayela nje lokho nje uNkulunkulu akubeka enhliziyweni yami futhi yilokho kuphela niyabo futhi nginekeniso ukuthi ngeke kube yilokho abazama ukungitholela ukuba ngikufundise ngakho imibhaphathizo kamthatha emunye nokunjalo kanjalo nokuqophisana nabo khabo kodwa ngicelwe ukuba ngiye enkunguthweleni enkulu ngumfowethu Pose nje useseduze kokuthi eze akubone ukukhanya kwimini kwalokho esikukholwayo futhi ngakho ngicelwe ukuba ngingene kube sengathi bengisohambweni lokuyozingela uma bengivumela ngingene kube sengathi ngiyozingela uma ngingathola umuntu ozothi bazongithatha ngiyozingela kothi ke uma ngingena lapho udokotela ulapho eqenjini lamanxusa ungumngane wami uQobo ovela eChicago uthi masinya nje sengifika lapho uthi awu nangumfowethu Branham ngapha asibe nomhlangano ngakho emva kokuba sengilapho iqembu lamanxusa ngeke lingenqabele uma bengakho bazama ukusebenza bakuqede manje ngakho ngethemba ukuthi uma kuyintando kaNkulunkulu kuzosebenza ngaleyo ndlela niyabo kunikelwe kuye nje uma kungenjalo khona ke ngizonazisa ngeke ngi uma kuba intando kaNkulunkulu khona ke ngifuna ukukhuluma ngamacilongo ayisikhombisa futhi leyo kuzoba ishe inkonzo yezinsuku ezisishiyagalombili futhi ngeke sibe lapha eTabernacle mhlawumbe sizama ukuthola ihholo lapha manje ngizange ngicabange ngaleli hholo elisha lakhiwa enhla lapha kulapho impela engabona khona uJesu okuqala embonweni manje lakhiwe ihholo lakhiwe phezu kwayo indawo efanayo ngaya khona lapho ngelinye ilanga ukuyobuka ngenkathi ngibuka futhi ngambona ebuka ngasempumalanga niyakhumbula ningizwa ngixoxa ngenkathi ngiyiphande lapho ngikhulekela ubaba wami umfana omncane umshumayeli osengumfana ilapho engambona khona isitebhu ngimbuka ikhanda lakhe wayeliphendule walibhekisa eceleni ukusuka kimi ngangilokhu ngihamba ngizungeza ngidonsa isikhwehlela ensimini yesitshalo esisamshanelo futhi ngangilokhu ngibhekisisa futhi akazange aphenduke ngase ngibiza igama lakhe Jesu futhi waphenduka welula izingalo zakhe futhi yilokho kuphela engakukhumbula kwaze kwakhanya ilanga futhi ngakho ngibuya ensimini sekuya ekukhanyeni kwelanga ngakho mhlawumbe inkosi izongivumela ngishumayele leyo macilongo lapho noma ngabe kukuphi intando kaNkulunkulu mayenzi senyane emabhayibhelini enu manje ku-Isaya amashumi amahlanu isahluko samashumi amahlanu nantathu ka-Isaya manje sithemba ukuthi uNkulunkulu uzobusisa imizamo yethu ebuthakathaka yokuthi size sihlangane ndawonye kulokhu kusa sanda kwehla nje sivele Philadelphia lapho ebenginengunguthela yosomabhizinisi be-Full Gospel kuthi ngilalele ubufakazi babo obehlukene nokunjalo phezulu lapho kwase kuthi mina-ke sengehla ngomgwaqo bengi-uPhilipon nami noRebecca nentombazane encane ka-Collins uBetty Collins omncane futhi uBilly ukuthanda kabi ukulala futhi uBecky ungcono futhi ngakho ngi-uBetty nami besixoxa futhi ubehlezi ngemuva noBecky esihlalweni esingemuva futhi ngabona into ethize emgwaqeni yenzeka futhi ngenkathi ngiyibona kukhona okungethusile futhi uBetty uma ekhona uqaphelile ngiyekile kuxoxa ngase ngiqala ukubhala into ethize phansi ilapho engithole khona le ndikimba yakulokhu ukusa
stand to our feet if we.
Manje asime ngezinyawo zethu uma si manje sime ukuba sihloniphe izikaNkulunkulu njengoba ngifunda uIsaya isahluko samashumi amahlanu nantathu.
Who has believed our report?
Ubani owakholwa ngesikuzileyo? Ingalo yenkosi yambulelwe bani na?
Notice this is a question.
Aphelani ngumbuzo okokuqala nje.
Or he shall grow up.
Ukuba iyakukhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo. Ayinasimo nabuhle.
And when we shall see him, there's no.
Nalapho siyibuka ayibukeki ukuba siyifune.
He is despised and rejected of man.
Ilahlwe ngumuntu. Umuntu wenhlupheko elujwayele uhlupho.
And we hid as
it were our faces from him.
He was despised.
Yeyiswa asishayanga nto yalutho. Kepha yasithwala isifo sethu yabethatha ubuhlungu bethu.
Yet we did esteem him.
Kodwa thina sathi jezisiwe ishaywe nguNkulunkulu ihlushiwe.
But he was wounded for our
trespasses. Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yathotshozwa ngobubi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.
Thina
sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Inkosi yehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa, ayivulanga umlomo wayo. Njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo ayiwuvulanga umlomo wayo. Yasuswa ekuboshweni nasekwahlulelweni, ubani oya kusisho isizukulwane sayo na? Ngokuba yanqunywa ezweni labaphilayo, ishaywa ngeziphambeko zabantu bami. Ithuna layo yalenza kanye nababi, yayinabacebileyo ekufeni kwayo. Ukuba ingenzanga indlunzula, kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Nokho inkosi yathanda ukuyishaya ngezifo nokuyidabukisa. Lapho uyakwenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wesono, iyakubona inzalo yayo futhi yenze izinsuku zayo zibe ziningi.
Intando yenkosi
iyakuphumelela esandleni sayo. Kuthi ngokuhlupheka komphefumulo wayo, iyakukubona yanelise. Ngokwazi kwayo izinceku eziningi elungileyo iyakulungisiswa abaningi ngokuba iyakuthwala isono zabo. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu yahlukanise impango nabanamandla. Ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni yabalwa kanye nezoni. Yathwala nokho izono sabaningi yalamulela aboni. Baba Nkulunkulu, izwi lakho liyisibani. Ukukhanya ukukhanyisa indlela yalo lonke ikholwa lingene ebukhoneni bukaNkulunkulu njengoba lisiphatha njengesiteketo esandleni sethu. Usihlinzekanga ngokwenele ukuba sikwazi ukubona ukuphela kusukela ekuqaleni futhi kodwa ngihamba ngokukholwa. Kodwa njengomuntu ongahamba adabule ehlathini elimnyama ebusuku futhi yilapho esikhona. Ukukhanya akubambayo kuhlinzeka kuphela isinyathelo nesinyathelo. Kodwa indlela nakuba yenyukela hamba nokukhanya nje. Futhi sengathi kukhanya kungakhanya namhlanje phezu kwezwi ukuthi uholela esinyathelweni esisodwa esiqhubekela embusweni kaNkulunkulu. Ukuba sicela egameni likaJesu. Amen. Indaba engizwa ukuthi angikhulume ngayo ebandleni namuhla ethi uphisi wobuciko odlula konke. Ungahle kuthi ukuba isimanga ukuthatha ukufundwa kombhalo onje wezinye zezithombe ezinkulu kakhulu zokushaywa nokubulawa zeBhayibheli. Ukuthi uma iBhayibheli lisho ukuthi ngenceku ephelele eyahlushwa yashaywa yadatshulwa.
Kepha nokho sithathe indikimba kuloko enjengokuthi ufisi wobuciko odlula konke kuyisimanga impela. Kodwa ngemqondo wami uyacabanga kulokhu kusa njengoba sithi kuhamba ihlehlele emuva ngiyacabanga iminyaka embalwa. Ngamenywa enhla eForest Lawn eCalifornia enhla ngaphezu kwaseLos Angeles. Inhloso yami yokuqala yokwenyukela lapho kwakungukuvakashela ithuna lika Amy Simple McPherson, umsunguli wenhlangano iFoursquare, futhi ngaya elibeni lakhe nakuba nginokwehluka kwesifazane engumfundisi.
But yet in my heart I give admiration and
kodwa nokho enhlizweni yami ngiyakuncoma nokuhlonipha lokho akumelayo ngehora nokuhlushwa nezinto edlula kuzo nasesikhathini sakhe elapha emhlabeni. Bese kuba-ke nangendodana yakhe ethandekayo engumngane wami wesifuba uRolph McPherson neqembu labefundisi senyukela lapho. Futhi asibanga nazo isikhathi sokungena endaweni lapho beshisela khona izidumbu bese bebeka imizimba ebhokisini elincane eceleni kobonda. Futhi phakathi lapho banezinto ezithile ezigqamile njengesidlo sakusihlwa sokugcina, futhi sikhanyiswe ngokukhanya kwangempela kwelanga. Futhi banento ehlakazekayo ibanika uma bengena kungukhanya, bese kuthi-ke lapho beqala ukukhuluma kubamnyama, bese kuthi emva kwesikhashana kubamnyama konke, bese-ke abantu beyaphuma. Futhi banesidlo sakusihlwa bonke, nowesifazane owayegodle imfihlo yokuthi ishawa kanjani lengilazi ingene kule ndawo ngani, wenza lezi zithombe ngani, kuvela emndenini eminyakeni eminingi eyedlula. Ne-athi umsebenzi wezandla yanikwa abantwana nowokubhina kwakungowesifazane. Futhi babelungisa lesi sithombe, futhi ngenkathi beyobumba nokushisa ingilazi bayiqinise ngokuyishisa ekaJuda Iskariyote yaqhuma. Ngakho base-ke beyizama futhi yaphinde yaqhuma futhi. Futhi wathi mhlawumbe inkosi yethu ayifuni isitha sayo sibe sesithombeni eduze kwathi. Wathi uma sisakazeka futhi ngeke sisiqede isithombe, kodwa sabamba ngaleso sikhathi. Kwase-ke kusobala kwakuyinto eyethusayo leyo nokuthi izinto ezinjalo zenzeka
kanjani.
Kodwa-ke enye yezinto ezinkulu engihehayo eForest Lawn kwaba oka Michael Angelo, umfanekiso omkhulu oqoshwe ngetshe, itshe lesikhumbuzo sikaMose. Singesithathelwe kwesangempela lapho kusobala akusiso esasekuqaleni, kodwa impela kwakuwuphisi omkhulu obuciko odlula konke. Futhi lapho ngimi ngiwubuka ngawuthanda lowo, into ebukeka sengathi imele inokuthile kuyo. Ngiyayithanda i-art, umsebenzi wezandla kakhulu impela. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukwi-art, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usemculweni, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usemvelweni, uNkulunkulu usezindaweni zonke. Futhi noma yini ephambene nokwasekuqaleni iyimpendukezela. uNkulunkulu usekusineni, hhayi uhlobo lokusina enilwenzayo lapha, kodwa lapho amadodana namadodakazi kaNkulunkulu esemoyeni kaNkulunkulu. Niyabo, lokho ngokusina. Kodwa njengoba size sadingeka ukuthi silwe kwaze kwaba ngelesibili nqo kulokhu kusa phezulu laphaya emgwaqaneni ophahlwe izindlu, lokho kuyimpendukezela yakho. Kodwa lokhu uphisi wobuciko odlula konke uMichael Angelo ayewenzile kwamthatha into ethize ukwenza lokho. Wayengumuntu odumileyo, futhi kwamthatha ingxenye enkulu yempilo yakhe, ngoba waba neminingi iminyaka eminingi egweda. Futhi ethatha idwala nje nemabula futhi elokhu eligweda. Futhi niyabonga umuntu kuphela umqophi wemifanekiso yamatshe qobo lwakhe onakho emqondweni wakhe lokho azama ukukwenza. Yena nguye ngashe wenyuke wena bese uthi kuye, uliqophela ukwenzani lelo dwala na? Kungaphandle ungazi ukuthi yini esenhlizweni yakhe ungumbhedo kodwa kumuntu umqophi wemfanekiso yamatshe eqobo lwakhe unawo umbono emqondweni wakhe azama ukukwenza
futhi
uzama ukuphinda akuveze lokho anakho emqondweni wakhe esimweni setshe lesikhumbuzo njengaleso sizathu esigubha esikhipha emadwaleni futhi lokhu ukukwenza ufanele uqale phansi kahle ekuqaleni futhi ufanele ulandele iphethini niyabo ungeke nje uthole uphisi omncane ukuqala phansi ngawo sizokwenza ngale ndlela qhabo ngikholwa ukuthi qhabo ufanele abe nephethini eyiyo impela emqondweni wakhe unayo leyo phethini futhi ngeke ehluka kuleyo phethini manje ukuze enze lokhu wayefanele adwebe emqondweni wakhe ngoba asinazo izithombe zangempela zikaMose kodwa wayefanele athole isithombe sangokwengqondo emqondweni wakhe salokho impela uMose ayeyikho manje umqophi wemfanekiso yamatshe wangokoqobo unogqozi njengembongi yangokoqobo noma yimuphi umculi wangokoqobo isazi somculo noma kungaba yini konke okungokwangempela kufanele kufike ngogqozi Michelangelo kufanele ukuthi wayenalo ugqozi lokuthi uMose ngempela wayebuke kanjani futhi wakubamba emqondweni wakhe ukuthi uMose ngabe wayenjani Lakho wahlela kahle lo phisi omkhulu wemabula ukusika ngokwephethini futhi ehlisa futhi ecijisa ngokwehlisa waze wafika esithombeni sangempela sokuthi kwakunjani emqondweni wakhe kwasekuthi-ke lapho sekuthole konke buphelele kanjalo onke amakhona esesusiwe nawo yonke indawo isihlikihliwe namehlo esekahle nje nazo zonke izinwele nentshebe konke nje kungendlela okwakuyiyo kwamela kude wase ewubuka futhi ngicabanga ngeminingi iminyaka eminingi elukhuni yokuzikhandla nokuthi wayefanele awubambe kanjani lowo mbono ofanayo ngaso sonke isikhathi emqondweni wakhe walokho ayezokwenza futhi cabangani nje lowo mbono emqondweni wakhe iminyaka eminingi kangaka ukuba ubukeke uyikho impela nje lokho owawuyikho wabamba umbono kuqala nokuthi wayezosebenza kanjani kulowo mbono ukusika nokuwenza ngokwehla uyilapho esewufikise lapho ayesewuphelise khona waze waphelela ngempela wama wawubuka ngenkathi eseqedile ngalokho kusa nesando esandleni sakhe futhi waba nogqozi kakhulu ngenkathi ewubuka ngoba umbono womqondo wakhe wawumi phambi kwakhe uyiwo ngempela lokho ayekubonile umcabango wakhe wokuthi uMose wayenjani nanko wase ubunjiwe phambi kwakhe lokho ayekade enakho enhliziyweni yakhe yonke le minyaka nemishikashika namahorosizi nokuhlupheka nokuxekwa nakho konke okunye kodwa nokho wahlala nombono ngqo waze waqedwa kwasekuthi-ke ngenkathi usuqediwe wama waqhiyama nesando noma isando somqophi wemfanekiso yamatshe esandleni sakhe futhi wasibuka leso sikhumbuzo setshe nogqozi lombono ayewubonile ukuthi asenze kanjani wamenza waba nogqozi kakhulu ngangokuthi waze ugqozi lwamsikela waze wangabe esazazi kwayena futhi wawushaya edolweni wayesethi khuluma manje kukhona ufa kulowo mfanekiso omkhulu edolweni edolweni lesokudla ngenhla kwedolo nje cishe amayintshi ayisithupha indawo ngeke ngasifaka isandla sami kulo lujule kangako emva kokuba esechithe sonke leso sikhathi iminyaka ngeminyaka ukwenza lokhu kwase kuthi-ke phansi kokuthonya kokubona kugcwalisekile lokho ayekubonile enhliziyweni yakhe nasembonweni wakhe futhi wafisa ukubona kwase kuqediwe kuyekale sekuqediwe kwaba nogqozi kakhulu ngakho waze wacabanga ukuthi uphisi wakhe uqobo uhlibo odlula konke wacabanga ukuthi ufanele ukhulume umphendule futhi wawushaya emlenzeni futhi wamemeza kakhulu khuluma futhi kwenza ufa kwabeka ufa emfanekisweni. Kimi ufa yilo olwawenza waba uphisi wobuciko odlula konke. Manje mhlawumbe emqondweni ongashe ucabange okwehlukile, ucabanga ukuthi lokho kwaona kabo kimi kwawenza waba yilokho owawuyikho. Ngoba emva kweminyaka eminingi kangaka yomsebenzi wokunakekela nemishikashika nogozi nokunjalo yokuwenza, umshikashika wakhe wakhombisa ukuthi awubanga yize wawuphelele, futhi yingakho amemeza kakhulu khuluma, ngoba wayebonile phambi kwakhe ukuthi wayekwazile ukuqeda ngempumelelo ukufeza umbono owawusemqondweni wakhe. Futhi ngakho-ke phakathi kogozi wenza into engekho ecabangeni, engekho kokwejwayelekile, wawushaya futhi wamemeza kakhulu khuluma. Yabo, wayengeke akwenze lokho ukuba wayekade ecabangile, kodwa acabanganga. Kwakuwugozi lokubona lokho ayekade enakho emqondweni wakhe uhlezi lapho ngokuphelele phambi kwakhe. Imishikashika yakhe nokukhandleka nobusuku obuningi obude, futhi ehlala endlini ekude nezo izinsuku, futhi mhlawumbe edayisemishi futhi awuhlikihle futhi abuyele emuva, futhi khabo leyo nje akusiyo indlela obekuyiyo. Manje kufanele kwehle kulokhu futhi ewuhlikihla. Kwathi-ke lapho ewubona uphele nje, waseke ebona into yangempela, isithunzi negativu salokho okwakusemqondweni wakhe, wase kube yinto yangempela, siba yisithombe sangempela. Ngakho kuthumela kuye, futhi wawuyiwa ngempela ukuthi wayefanele amemeze kakhulu khuluma. Yimi kwakuwumfanekiso obonisayo, kwakungokuncomekayo emsebenzini wakhe ukuthi umsebenzi wakhe uqobo wamenza waba nogqozi kakhulu, ngangokuthi waze kangabe esazazi kwayena ukuba awushaye futhi athi khuluma. Ngama lapho futhi ngalibuka itshe lesikhumbuzo, ngacabanga ngamahora lomuntu awasebenzayo enza lokho. Basho ukuthi lokho kwaba iminyaka emingaki, kodwa kwakungumfanekiso obonisayo kuye, ngoba kwakungumnikelo kwi-athi yakhe enkulu, umsebenzi wakhe omkhulu walokho ayekwenza. Futhi ngenkathi ekugcineni esekwazile ukuqeda ngempumelelo omkhulu kakhulu. Manje asiphenye ikhasi likaMichelangelo futhi sivale incwadi.
Let's open another book and read of the great.
Futhi asivule enye incwadi, futhi sifunde ngomqapho omkhulu uSomandla.
Who, before there was a world and before the foundation
of the world, kokuba kube khona izwi, futhi ngaphambi kokubekwa kwezisekelo, wayenakho emqondweni wakhe lokho ayekufuna. Futhi wayefuna ukwenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo. Wayefuna ukwenza into eyiyo ngempela yalokho okwakungumbono kuye, lokho okwakusekucabangeni kwakhe. Manje kuMichelangelo leyo kwakuyingxenye yomcabango wakhe. NoNkulunkulu wayefuna ukwenza umuntu ngomfanekiso wakhe, umqophi omkhulu. Futhi wahamba wayomsebenza. Futhi eqaphela lapho ekhulisa kusukela ezintweni ezibonakalayo kokuqala, mhlampe kwakuyizinhlanzi, kwaseke kuba izinyoni, kwaseke kuba izinto ezinokuzelayo emhlabeni nezinto eziningi azilethayo. Kwayekugcineni lapho efukamela ngokuba ngumdali, wayengafani nomuntu manje umqophi ozothatha into esidaliwe ukuqopha umfanekiso. Wayengumqophi wezinto zaphakade. Wayengumqophi oyekwazi ukudala futhi akwenze kube khona lokho ayenakho emqondweni wakhe ukuba akwenze. Noma ngenye indlela angenza into ebonakalayo lokho izingxenye zakhe ezazikufisa. futhi lapho ekhala ukusebenza izinto ezinobuzelayo njengezilwane ezincane phezu komhlaba. Waseqala ukuqeda ngalokho wangena kwenye into ephakeme. Wasekuthi ekugcineni wakuletha ezilwaneni ezithe ukuba nkulu njengegubesi, ingwe, ibhere. Wasekuletha wakukungenisa ekuphileni mhlawumbe kwezinkawu nohlobo lwezinkawu ezingenamsila nokunjalo. Manje kusikho ukuthi umuntu waqala waba isilwane njengoba sicabanga ukuthi umuntu wavela e. Lokho kwakungokudaliweyo osekuphelele, uNkulunkulu esebenza ngephethini.
There came forth the
bomb
of perfection.
And
then he could see in that man that it was like him.
So now,
when he looked upon him, he was a reflection of what he saw. God had now been able to achieve.
Wayesekwazile ukuqeda ngempumelelo into ayeyifuna umuntu ngumfanekiso wakhe uqobo. Futhi manje-ke ngingahle ngisho kulokhu ukuthi ngenkathi enza lo muntu kwakukhona okuthize ngaye okwakungabukeki nje nokho kukahle ngenxa yokuthi wayeyedwa. Futhi wayekade enjalo noNkulunkulu eyedwa, wayengophakade. Nomuntu manje emfanekisweni kaNkulunkulu naye wahlala emhlabeni eyedwa. Ngathi ukuba washaya ngesibhakela kancane ngenhla kohlangothi lwakhe lwesokunxele. Wasekuthi kusukela lapho wathatha uphisi owashaywa wasuswa kulo wase emenzela umsizi umfazi. Waseke engabe esaba yedwa. Wayekhona kukhona umuntu ayesenaye. Futhi lowo nguphisi wakhe omkhulu wobusiko odlula konke. Futhi yena njenganoma yimuphi umqophi omkhulu ongathatha uphisi wobuciko odlula konke. Manje uqala wayenophisi ongowakhe uqobo wobuciko odlula konke. Kodwa manje wabona ukuthi uphisi wobuciko odlula konke wawunesizungu njengoba wayenjalo. Ngakho wehlukanisa uphisi wobuciko odlula konke ngokuwushaya ohlangothini wase eveza umsizi. Futhi manje ukwenza ababili babe munye wababeka njenganoma yimuphi umqophi omkhulu endaweni enhle. Umqophi angeke enze uphisi wobuciko odlula konke bese-ke ewubeke emhumeni ndawo ndawo noma awufihle emva kwezindlu. Njengoba iNkosi yasitshela umuntu akokheli isibani asibeke ngaphansi kwesitsha. Uma siba wophisi bobuciko odlula konke bakaNkulunkulu asifihlwe emhumeni ndawo ndawo. Sifanele sinikeze ukukhanya. Ngakho siyabona ukuthi yena emva kokuba esenze lo phisi wobuciko odlula konke wawubeka phezulu lapha emhlabeni, waseubeka endaweni enhle kunayo yonke eyayikhona ensimini yase-Eden. Wabeka uphisi wakhe wobuciko odlula konke ababili bemunye ensimini yase-Eden. Kufanele ukuthi kwamthokozisa kakhulu kanjani ukuthi wabona lo phisi wobuciko odlula konke ukuthi wawuhlezi kahle. Yena emva kwalokho sithola ukuthi waphumula, wayethokoze kakhulu ngomsebenzi wakhe. Manje khumbulani ukuthi ngokubona kwami uphisi wobuciko odlula konke uwushaya okona uphisi wobuciko odlula konke kaMose ongoka angelo ongcwele etsheni eliyisikhumbuzo. Futhi kwaba ngokushaya owasika uhlangothi lophisi wakhe wobuciko odlula konke okwakhipha umlobokazi. Futhi manje sibabona benjengomndeni wophisi wobuciko odlula konke ensimini yase-Eden. Wawumuhle kanjani pho? Futhi bamthokozisa kakhulu waze wayesephumula ngaleyo nkathi wathi mina ngizophumula. Kodwa ngenkathi esaphumule futhi ewethemba uphisi wakhe umfiko odlula konke, isitha sakhe singena sathola lo phisi omkhulu obuciko odlula konke. kuliso na ngenkohliso sigaqa phansi kwezindonga zasensimini saseke siyawona lo Khristu omuhle okutiko odlula konke sawona nangokuthi wawa manje ngizama ukuligada lelo washa elikhulu futhi ngicele uMike kumshana wami ukuba ashayele unsimbi ekhalayo emizuzwini engamashumi amathathu kodwa akakakwenzi futhi sengivele ngaba nayo imizuzu engamashumi amathathu kodwa khona siyaqhubeka kancanyana yabo manje angifuni ukwephula le migomo ngenze le migomo yabo futhi futhi lapha wephula umgomo wakho uqobo manje qaphelani manje ke lo phisi wobuciko odlula konke ngenkathi usathane ewubamba umkhohlisi wabhidliza izindonga futhi wawona lo phisi wobuciko odlula konke
ngenxayendlela
akwenza ngayo ini wakwenza kanjani na ngizongena kakhulu ekuhlaziyeni ukuthi ukwenze kanjani kwa lo phisi wobuciko odlula konke wawubuyelwe yizwi izwi likaNkulunkulu nophisi wobuciko odlula konke obo lwawo womndeni wawuqiniswe yileli zwi
that was broke off of the original went
kodwa ingxenye ephukile yephula kokuqala yaphuma edlula lolodonga inike usathane ithuba lokuwona ukuthi manje njengoba nazi ukuthi yini engiyikholwa kulezo zinto ngakho angizukukusho lokho kodwa uphisi wobuciko odlula konke wephulo
but the great sculpture
kodwa umqopho omkhulu lapho esebone ukuwa komndeni wakhe uphisi wobuciko odlula konke
wayekuthandi
nje ukuwushiya ulele lapho ubuso bubheke phansi futhi wonakala wabo wayesebenza masinyane ukuba aphinde awakhe futhi wayengathandi ukuthi ubhubhe ulale lapho kanjalo sonke isikhathi ngoba unguNkulunkulu futhi akazukwehlulwa ngakho wahamba wayesebenza masinyane waseqala ukuphinda awakhe ube semfanekisweni wakhe uqobo umuntu manje sithola ukuthi izwe langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi lifika labhubhisa yonke into ngoba izivumelwano esenziwa senziwa ngumbandela uma ungeke ukwenze lokhu noma uma uyokwenza lokho uNkulunkulu umqopho omkhulu wabona ukuthi umuntu wayengeke akwazi ukugcina izivumelwano ngeke nje akwenze ayikho inhlobo nje indlela engikuswanele emzuzwaneni embalwa edlule bengikhuluma nomuntu ekamelweni okhona manje uthe kodwa mfowethu Branham nginezinto eziningi kakhulu engaziyo ukuthi lokho kuyiphutha futhi owesifazane omncane omesabayo uNkulunkulu ngathi kodwa buka dadewethu awuzibuki wena kuyilokhu nje isifiso sakho esiyikho nalokho ozama ukukwenza uma uyithanda ngempela iNkosi uzama ukuyikhonza ngenhliziyo yakho yonke bese kuthi-ke onke amaphutha akho lifihlwe egazini lenkosi uJesu uyabo wenza indlela ngakho uyaqala manje ethatha umuntu ezivumelwaneni zakhe zokuthi uma uyo
And it began with the man called Abraham.
Uqala ngomuntu othiwa nguAbraham futhi unika kuAbraham isivumelwano ngaphandle kombandela.
Every time it started,
yalo mayiqala uphiso obuciko odlula konke uSathane wayeuthola ngoba is.
But when he started with Abraham, he said,
Kodwa lapho eqala ngoAbraham wathi sengivele ngikwenzile.
Now this is unconditionally.
Manje lesi asinambandela hayi ukuthi lokho uma uyongiyo kodwa sengivele ngikwenzile.
Now he the
manje yena umqophi uphophelele ukuba nawo lo phiso obuciko odlula konke bese ke kusukela kuAbraham kufika okhokho
and the patriarchs really now what's God doing is
no khokho ngempela manje wenzani uNkulunkulu na wakha kabusha lo phiso obuciko omuhle hle obusuwile ngakho kokhokho owokuqala esimtholayo wawungu-Abraham manje phezisani wonke uphisi wobuciko odlula konke ubekwa phezu kwesisekelo umfanekiso wetshe itshe lesikhumbuzo sikamose lika-angelo likuphisi wemabula ongamafidi amathathu noma amane unesisekelo.
So God in preparing
ngakho uNkulunkulu ekulungiseni lophiso obuthi odlule konke wawubeka phezu kwesisekelo sokhokho. Isisekelo sokhokho kuqala kwangu-Abrahama, kwasekuba u-Isaka, kwasekuba uJakobe, kwasekuba uJosefa, amagumbi amane. Futhi manje u-Abrahama wayeyisisekelo sokukholwa. Asithi wawunezisekelo ezine. Isisekelo sokukholwa kwangu-Abrahama. Isisekelo sothando kwangu-Isaka. Isisekelo somusa onguJakobe, umusa kaNkulunkulu kuJakobe, noma ubani uyakwazi lokho. Kodwa kuJosefa kwakunguphelela. Ilapho ayengabeka khona itshe lesikhumbuzo. Hayi phezu kwesisekelo sokuqala, isisekelo sesibili, isisekelo sesithathu, kodwa phezu kwesisekelo sesine. U-Abrahama wayefanekisa uKristu kusobala. Wenze njalo u-Isaka ngothando. U-Abrahama wenza ngokukholwa. U-Isaka wenza ngothando. UJakobe wenza ngomusa wakhe. Ngoba ukuthi Jakobe kusho umkhohlisi. Futhi yilokho ayeyikho. Kodwa umusa kaNkulunkulu wawunaye. Kodwa uma sekuza kuJosefa, awukho lutho olumelana naye. Isikreshe esincane nje sisodwa ngokuba nesisekelo futhi sifanele sibe uphiso obuciko odlula konke. Ngenkathi etshela uyise umprofethi uthi kuFaro, abantu bakho bangabafuyi bezinkomo, abasiba bezimvu, ngoba umelusi wezimvu uyisinengiso owaseGibhithe. Kodwa lapho umprofethi omdala efika phambi kwaFaro wathi izinceku zakho zingabelusi bezinkomo. Ngakho kwawukresha niyabo, yingakho usalokhu uwenza ube uphisi ubuciko odlula konke. Manje izisekelo sibekiwe ngokukholwa, uthando, umusa nokuphelela ngokhokho. Manje umsebenzi womzimba oba phezu kwalophisi omkhulu obuciko odlula konke ongabaprofethi okwakuyize. Ngiyethemba ningakufunda. Abaprofethi, hayi imithetho, abaprofethi.
For the prophets was the vindicated word.
Ngokuba abaprofethi wayeyizwi eliqinisekisiwe elenza umzimba. Hayi okhokho, abaprofethi babeyizwi. Ekugcineni lapho eqala emuva le ngezinsuku zikaMose, futhi wehla njalo ngabaprofethi kulowo ngamunye, futhi ekugcineni akha umzimba ukhula ulokhu usondela ngaso sonke isikhathi, nomkhulu kunabo bonke kwakunguJohane. IBhayibheli lasho njalo. Jesu wakusho, akukho muntu owake wazalwa ngowesifazane omkhulu njengoJohane uMbhaphathizi, ngoba kwaba nguye owakwazi wethula izwi. Bese-ke kufika ekugcineni inhloko enkulu, inhloko yawo wonke, konke okunye okomzimba kwakhuluma ngayo nje.
The foundation was laid by the
patriarch. Isisekelo sabekwa ngukhokho, futhi umzimba wakhiwa yizwi okwabekwa ngabaprofethi. Futhi nakhu kufika inhloko yawo wonke, uJesu wafika enkundleni lapho ngenkathi lophisi wenhloko ubekwa phezu kwawo, phela wonke umsebenzi wezandla kaNkulunkulu. Sithola kuye umfanekiso ophelele obonisa izwi ngokuba wayizwi ukugcwala kwezwi. Manje futhi uNkulunkulu usenophiso wobuciko odlula konke ophelele futhi. Njengoba u-Isaya athi, bheka inceku yami uphiso wobuciko odlula konke wami engiwufanekisile kuyo yonke iminyaka walo ophelele ozayo, futhi nangu emi phambi kwami ngqo ophelele. Lapho ngomfanekiso wakhe uqobo ebonisa uNkulunkulu ngokuba wathi kuJohane ongcwele weshumi nane, ngabona mina ubona uBaba.
And then in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God.
Manje-ke ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu. Lezwi lakheshulwa futhi labonisa ukuthi izwi lalinjani ekuqaleni.
Him the Word, reflected in the masterpiece.
Yena izwi laboniswa kuphisi wobuciko odlula konke. ngesifanekiso sakho uqobo uNkulunkulu ebuya futhi ngesifanekiso sakho uqobo isimo sezwi siboniswa emfanekisweni womuntu uphisi wobuciko odlula konke.
All the prophets had
flaws. Bonke labo kwakuyindenye.
But here at last, coming up through that.
Kwaba lapha epidani. Ukubanga lokho epidani kufika uphiko obuciko odlula konke. Uphelele.
No fault in him at all.
So ukwazana kuye Hlobo iphelele kakhulu waze wabonisa umakhe uqobo lwakhe umfanekiso wakhe uqobo waboniswa emsebenzini wakhe.
God and Christ were one.
UNkulunkulu noKristu babebunye ngokuthi wazafamoya wabo uqobo kuye kwase kuthi ke ngisho umfanekiso nomakhe omunye uNkulunkulu umsebenzi wakhe oqoshiwe ubhekwa ukuthi wadlula konke wakhe. Lapho uMose ayekhona emsebenzini ka-Enjelo ondwele noma uMichelangelo njalo wawungumsebenzi oqoshiwe owufile ngoba wawukade wenziwe ngetshe.
When he got his handiwork.
Kodwa lapho iyahayo wakha. Lapho nje uphelisile umsebenzi wayo. Wezandla uphelisiwe. Yangena kubo.
So perfected a redeemer of man.
Ephelisiwe kakhulu umhlengi womuntu. Ephelisiwe kakhulu. Enakumesaba uNkulunkulu kakhulu. Lokho kwakungekho buhle kuba simfune. Ngenkathi le ndodana kaNkulunkulu ophilayo ezalwa yintombi iba ngepheleyo kakhulu futhi ithobeka futhi isemfanekisweni kaNkulunkulu yaze yathi inkosi enkulu eyayikhulise ukuphila kwayo ngabaprofethi futhi yayingukugcwalisa kwabo bonke abaprofethi.
He was so perfect until God seeing this.
Yayiphele kakhulu kwaze kwathi uNkulunkulu ebona lokhu wayishaya futhi umemeze kakhulu kuluma njengoba kwenza uMichelangelo. Kuluma wena uthi ngabe kunjalo na uMarko ndwele wesishiyagalolunye lesikhombisa siyathola phezu kwentaba yoguqulwa isimo ngenkathi lapho kumi uMose umthetho lapho kumi u-Elija abaprofethi. Kusukela le emuva kokhokho obaba umthetho abaprofethi nabo bonke bemi lapho sizwa iphimbo letha livela efwini futhi lathi lo indodana yabo endeleleyo izweni futhi uma bezokuzwa uzokhuluma. Kwakuyizinsuku ezimbalwa nje ngaphambi kokuba ashaywe. Lowo indodana yami engithokozile ngayo ukuhlala kuyo ngiyibumbile.
I've been 4,000 years bringing you to this.
Sengibe neminyaka ezinkulungwane ezine ngiletha kulokhu. Kuthi manje iphelele kakhulu. Ngifayeke ishaye ukuthi kulube.
Hear ye him.
Izweni. Ingophelelisiweyo yona iwuphisi wobuciko odlula konke. Umulani yayifanekiswa ngezikhathi zonke kusukela emuva eTestamenteni elidala. Sithola idwala ehlane. Elashayayo idwala ehlane ngilelo dwala elalisehlane.
But that was a stone.
Kodwa lelo kwakuyite elalingakafiki ekupheleleni nokho. Kodwa isimweni somfanekiso lalandela ibandla ukuba likhe kulo ubuze akwazi ukukha anikeze ukuphila kulabo ayenganikeza ukuphila kubo. Kodwa wayeyilelo dwala ehlane wayengakenziwa umuntu nokho wayesemfanekisweni kuphela.
Moses saw him standing on this.
Mose wambona emi kule idwala. Wambona edlula wayethethi kwingcenye yomhlane womuntu.
You see the sculpture was presented. Yabakapi
wayethula kuMose. Owangumfanekiso wesikhashana kaKristu ukuthi uphisi omkhulu obuciko odlula konke uyobukeka kanjani uma uyobe usuphelelisiwe. Wedlulise esakhe waJehova noma wakhiphela kuMose umbono wokuthi uphisi wobuciko odlula konke wawuzobukeka kanjani. Kwakuyingxenye yomhlane womuntu ngenkathi wedlula ehlane. Kubulani u-Angelo wakwazi kuphela ukumemeza kakhulu nokushaya umfanekiso futhi athi khuluma. Kodwa kwakwehluke kakhulu kanjani kuNkulunkulu umqophi omkhulu ngenkathi enza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo wawuphelele ngangokuthi wabonisa yena uNkulunkulu wakhuluma ngomfanekiso womuntu ekhombisa lokho ayezokwenza wakhuluma ngabaprofethi lapho besemfanekisweni wesikhashana njengoba wayewukhulisa uze uyofika enhlokweni kodwa lapho esefika enhlokweni wayeyiwo wonke umfanekiso kaNkulunkulu wayezifanekisa yena uqobo kwase kuthi-ke washayelwa thina manje usewuphisi wobuciko odlula konke kithi isipho sikaNkulunkulu uJesu Kristu ukuphila okuphakade ngethemba ukuthi ngeke siphinde sikukhohlwe lokho njengoba sibona izinsuku zibamnyama njengoba sibona amathunzi ewa lapho ngiyabikezela kunguphenduka okumbalwa nje kwelanga lesi sizwe asisekho niyazi izolo zizine kujulayi uThomas Jefferson usayine isimemezelo sokuziphatha yena nenye ibhodi ebikanye naye nensimbi yenkululeko yakhala futhi simenyezelwe ukuthi sesinokuziphatha njengesizwe ngokomlando ayikaze ibe bikho idemokhrasi yokubusa ngentando yabantu noma yinini ekuphela iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili lokho kwakungo-1776 ngojulayi zizine kuthi sisalelwe nje iminyaka eyishumi nanye ngabe kuzophumelela na iminyaka eyishumi nanye kuthi uma kuphumelela kuzobe kuyaqala kuwo wonke umlando futhi siyasibona isimo sesikhathi siyasibona isimo sabantu siyasibona isimo sezombusazwe siyasibona isimo sezwe ngeke lime izofanele liqile njenge-Titanic ifanele lishone phansi ngoba elabo liyayinikeza indawo isizwe sisodwa sinikeza esinye indawo lapho liwa lo mbuzo ofanele uwe nayo yonke eminye imibuso kunikeza indawo kulowo mbuso ozayo ongeke wawo ngokuba semukela umbuso ongayi kuzanyazanyiswa ngalo mfanekiso kaNkulunkulu ophelele uphisi wobuciko odlula konke
God, when he looked upon him, he was so
inspired. Waba nogqozi kakhulu kakhulu waye ukubona ngendlela ayebukeka ngayo nokubona isimo sakhe.
He was so inspired that it would be the perfect.
Waba nogqozi kakhulu ukuthi wakuzoba uphisi wobuciko odlula konke womhlengi uJesu umhlengi. Ngakho uNkulunkulu ukuze ashaye qobo lwakhe ngoba ukuba akhokhe inhlawulo yakhe uqobo uNkulunkulu noKristu babamunye ukuze uNkulunkulu akwazi ukushaywa esemfanekisweni akwazi ukuba ashaywe izingozi futhi yingakho u-Isaya wathi sathi ishayiwe yahlushwa nguNkulunkulu yaba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yaxotshozwa ngobubi bethu umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwayo nangemivimbo yayo sithilisiwe thina
ufanekiso
ophelele umuntu uNkulunkulu uNkulunkulu kwi-Enmophia wayesesuke kokwaphezulu waya embonweni nombono wakhishelwa emfanekisweni nomfanekiso washaywa ukuze owaphezulu akwazi ukuzwa umuzwa wokufa ukuphiswa ubuciko odlula konke ophelele kaNkulunkulu akakwazanga ukwenza kuMose akakwazanga ukukwenza kubaprofethi u-Isaya owasakwa ngamasaka waze wasakwa waba izicucu akakwazanga ukukwenza kubaprofethi abakhandwa ngamatshe akakwazanga ukukwenza ngoba wengeke zizwela khona
njengokukhona
indenye nje yakhe kulasizwa buciko odlula konke ophelele wakukuthwala ngoba uNkulunkulu ngokomzimba akakwazanga kuphela ukukhiphela kuMose wakwazi ukukhiphela ubuyena bakhe bonke kulo muntu futhi wezwa ukufa kwesintu sonke uphriest wobuciko odlula konke ophelele kaNkulunkulu uNkulunkulu waba nogqozi kakhulu ngokubona uba ngumhlengi weminyaka yonke ukukhulumela labo abasezindaweni ezisemumva ababekade bekhona ngaphambili zonke izithembiso kwahlanganwa nazo kuye wayengukuphelela kokuphelela yonke imfanekiso yagcwaliswa kuye umhleki oyisihlobo wesethu kuRuthe noBhowazi unikezele imithetho wethu kusukela entabeni iSinayi umphrofethi wethu kusukela
ehlala
lapho efika ifika evela entabeni lapho ifika evela ehlane lapho ifika evela phakathi waba ngumuntu umfanekiso ophelele uNkulunkulu kusukela phansi onyakeni ephephula ngokhokho futhi wenza isikhwelo sakhe futhi wabakhukhula besuka ezintweni ezehlukeneyo ayezobeka khona lesi sisekelo phezu kwazo phezu kwalesi uqala ukwakha izwi lakhe abaprofethi Kwasekuthi-ke ekugcineni kuphumela kumprofeti ophelele umbono ophelele uNkulunkulu wenawo futhi manje ukuze lokhu kukhulume uyizwi futhi ukuze izwi likhulume ufayaphi engene
emfanekisweni
naza kuthi-ke ukuze ufanele ukhulume ufaye ushaye ufika angene emfanekisweni bese kuthi-ke ukuze akhulume umhlengi ophelele yonke imifanekiso yetestamente elidala kwahlanganwa nayo kuye njengoba ngasho ngolunye usuku ujehova wetestamente elidala ungujesu welisha yebo njengeningi lenu silisa nabesifazane untanga yami sasivamise ukuba nawo inqwaba yamalondolo amashayina ngenkathi yamashayina kuqala eqala ukungena avela e-West Coast eya ngasempumalanga awelela ngapha evela ezweni lasempumalanga eza ngapha futhi lapho enze njalo ayengabantu ababengalwejwayele ulwimi lwakithi nezindlela zakithi kodwa ayengabawashi abahle futhi ayengakwazi ukubhala ithikithi ukuze ibuye ilondolo yakho efanele kodwa indoda yeshayina yayizithathela isitheke samakhadi amancane angenalutho nhlobo kuwo ngakho uma ufika uzofuna ilondolo yakho yayithathelela ikhadi ilidabule ngendlela ethize bese ikunikeza isiqephu esisodwa futhi isigcine esinye isiqephu futhi manje kungokungconywana kunalokho sinakho manje ngoba uma ubuya ukuzofuna lokho okungokwakho lezo ziqephu kufanele zihlangane okwesisila sejuba wawungeke usifanise nesinye uma wawungakwenza ayikho indlela yokukwenza ungawenza amakhophi ezincwadi kodwa ngeke wakufanise lokho kudabula fanele sifanelane ncamashini esinye isiqephu ngakho-ke izingubo zakho ezingcolile ozilethile wawungazithola ngaleli thikithi ngoba lalimeshana nethikithi elalilethiwe kuyekati uNkulunkulu abaprofeti bakwamthetho usilahla ngekuqala
esonweni
nomthetho awunamusa ukutshela kuphela ukuthi uyisoni
But when Jesus came on the scene,
God Jesus
was the fulfillment. He was the fulfillment of the
God's promise.
He was the perfect image of the Lord.
Therefore, all promises of the Testament are dala. Kwahlangatshezwana nazo kuJesu Kristu ungeke kuhlangatshezwana nazo kuMose kwahlangatshezwana nazo kunoma yimuphi wabaprofethi kwahlangatshezwana nazo kuphindi wabukhathi wabake wameshayela kokoka owathi wawuzoba yikho ngakho nyamanje izofanele imeshane nakho konke uNkulunkulu athembisile ibandala libe uphinde lishaywe lakhishwa kuwo ngakho uma wokuqala kuyizwi ziyoba njalo nezikhonzi esithathwe kuwo sibe yizwi ukumeshana nohlangothi lwawo ngakho-ke indoda eyishayina wawungayifuna lapho umthetho ukulahla khona ngecala futhi wathi wena wawungcolile futhi wawunecala futhi wawungakufaki langweni kodwa ngenkathi efika wayewuphisi omeshayo wawo esasingakukhipha futhi sikubuyise ukuba ube yitikiti elipheleleyo ukuhlengwa uNkulunkulu ayewethembisile emumva etikini lesiideni indlalo yakho iyakuchoboza ikhanda lenyoka kodwa isithende sakhe siyakuchoboza choboza ikhanda layo manje sithola lo phisi obuciko odlula konke ophelele uNkulunkulu ayewuqedile manje siyaqaphela ukuthi wayeyikho konke okwakuthenjiswe ukuba yikho kuyizo zonke izithembiso konke okweziprofetho konke uNkulunkulu ayenze isithembiso sakho indlalo yakho iyawuchoboza ikhanda lenyoka manje wayengeke alichoboze ngomthetho wayengeke alichoboze abaprofethi
But he did do it.
But a woman is
that
she is that
Christ, he was a
Daniel, Alibon, and
he was the one
who could say, Unguye Owaguaz, Ukoboza, Akobez, Ikanda, Lenyong.
His life matched exactly.
Impiloyake, Yamesha Namashi, Impilo Moses. Impiloyake, Yamesha Utapit, the spawn of Mawagui, Uma EOPC, Omeshai.
Notice David.
Apelanu Tavit, Impos Elakueo, Tezuabantu, Bayo Ukobo. Why am getting it on? I saw in Dutton, I asked you for Yamfugela, Mugum Shubuka.
And he was
Wanisa, Waba, Easy, Peace, Guys, right?
And he was dead.
You went to a gallop, what a bit! Why goes when no one was on show about to back to
Paul?
Was two and seven attackers of crows!
And on his road out!
Well, had any attackers of boom! Oh, God, no moon to OM Zond. Put away Hambang a corner lap, one fella amate, Utavit. Lomlindi wawosha intemba yake wathi ngizoniyeka ikhanda laleyo nja elihlale kuyo ifela ngamathe inkosi yami na. David said like miyanga kanjalo uNkulunkulu umtshele ukuthi akwenze.
Don't you see?
Aniboni na umuntu wenhlupheko elijwayele uhlupho umi njengemvu phambi kwabagundi ithule. Ba wakusho lokho mhlawumbe uDavid wayengazi ukuthi wayethini. Kwa kiche, kwa machana makura istupa, eminyaga, gamuva, nama ngapezu ntwana. Ndani hata vide ya hamba itabula kule wa mikuwa kefanayo, futi ya felwa amati. Kwa tata pelani kuti, kweze gali lapo utavide, kwe yake, lapo eba mhambuma, nase kukumeni wake, ezu sikiseni, lapo, lapo esebuya. Ramu, duwa nusa kutula, nisao. Yesho na labo abamshayayo bayombona ngelinye ilanga lapho esebuya. Futhi siyathola ke kuJosefa ukuthi uJosefa wayengumfana owazalwa ngokuyinqaba owokugcina indenye esekugcineni phezulu yesisekelo lapho uphisi wobuciko odlula konke wawuzokwakhelwa khona. Uvele kukholweni bese uya othandweni bese uya emseni bese ufika kupheleli.
And so did
it. Utiwenza kanjalo kusukela ezinyaweni lasekuqaleni kumela ekupheleleni kuChrist.
Notice how that he was
ukuthi wafanekiswa kanjani kuJoseph ogcina phezulu esekelweni ukuphelela okukhulu ukwedlula bonke.
We find that Joseph was born to his family.
Sithola ukuthi uJoseph wazalwa emndenini wakubo futhi wayevela kowesifazane wangokomthetho empeleni. Okwabe kungumka Jakobe. Uthiqaphelani futhi ukuthi ngenkathi ezalwa uyise wamthanda nabafowabo bamzonda ngaphandle kwesizathu.
Why did they hate him? Because he was the word.
Bamzondelani na ngoba wayeyi. Niyasibona isisekelo impela na niyabona ukuthi inhloko yesi isekelo ifika kanjani na. Manje bukani inhloko yomzimba ifika.
I watched the head of the bride come.
Manje phezisana inhloko yomlobokazi fika.
He was the word.
Yeah, he is.
And they hated him.
Ngibamthanda. Ngoba wayengumboni. Wabona izinto zingakwenzeki futhi wazisho zenzeka. Akuna ndaba ukuthi kwalibala isikhathi esithe kangakanani. Kwenzeka ngokufanayo.
And by being spiritual, he
was ngokuba ngokamoya waxoshwa kubafowabo.
They ought to have loved.
Ayifayela kumthanda.
Kodwa
bamzonda. Ngoba wayengumprofeti futhi wayengokamoya. Kapelani wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Waphoswa emgodini futhi ukucatshangwa kuthiwa ufile kodwa wakhishwa emgodini. Futhi ngesikhathi sakhe sokulingwa entilongweni umphathizitsha nomphekizinkwa. Siyazi ukuthi umphathizitsha wasindiswa nomphekizinkwa walahla. Nasentilongweni likaKristu esiphambanweni oyedwa wasindiswa nomunye walahlwa amasela amabili. Abenzi bokubi ababili.
And we notice he was taken from his
wrist. Wakhishwa etilongweni lakhe. Waya kwesokunene sika Faro.
ukuthi kungabikho umuntu ongakhuluma noFaro kuphela ngoJosefa. Kuthi ngenkathi uJosefa esuka kuleso sihlalo sobukhosi sikaFaro, lecilongo lalikhala kulo lonke iGibhithe, ukhona kwakuzwakala futhi ukuthi utali wakho umuntu uJosefa uyeza. Uyoba njalo nakuJesu, ukuthi wayethandwa kanjani nguyise, uthi ezondwa yilabo bazalwane bamahlelo ngaphandle kwesizathu. Wathengiswa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu esiliva njengoba kwakunjalo, futhi wafakwa emgodini kucatshangwa ukuthi ufile. Esiphambanweni oyedwa walashwa nomunye wasindiswa, futhi waphakanyiswa esuka esiphambanweni futhi uhlezi awesokunene sikaNkulunkulu ebukhosini, umoya omkhulu owawukade uboniswa kuye. Futhi awukho muntu ongakhuluma noNkulunkulu kuphela ngoJesu Kristu. Cabange nje futhi ngenkathi esuka kuleso sihlalo sobukhosi eqala kuya phambili, icilongo liyokhala namadolo onke ayoguqa nezilimi zonke ziyovuma. Kungulani wayeyindodana yempumelelo, konke ayekwenza kwakuphumelela, noma kwakuyitilongo kumbe noma ngabe kwakukuphi kuphuma kahle. Kula wathi abistayile abantwana bakhe ukuthi uyokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle, noma ngabe kwakungukugula itilongo kufa kudabuka, noma ngabe kwakuyini ukuthi kuyosebenzela kube ngokuhle kwabamthandayo. Wakwethembisa futhi kufanele kube njalo, kufanele kube khona. Kungukulinganisa, kungukwakhulunywa kithi kuye, wayeyilo mfanekiso kaNkulunkulu ophelele. Manje siyabona lapha futhi ukuthi uma ebuya futhi, kumbulani uJosefa ngesambulo wasindise izwe ngesiprofetho sakhe esikhulu. Izwe ngabe lapha uba kwakungenganxa kaJosefa. And the world ngoba kuphela nje wayengomesha uDavide, wayengomesha uMose, wayengomesha uElijah, wayengomesha uJosefa. Yonke into ingefanekisile noma eyashiwo nguye ingakenzeki eTestamente elidala yamesha kulokho ngo kuya
showing a perfect redeemer that we can put our old dirty clothes.
Kusabe ukuthola ukuthi bezingafaka izingubo zethu ezingcwele ezindala londolo siyahambe siyozilanda futhi isigezwe egazini leWundlu.
We can claim what's our own.
Singakulanda okungokwethu futhi konke akufelayo singakulanda. Ngakho wayenguphelela kwezwi kufanekisiwe. Kwamthokozisa uNkulunkulu umqophi omkhulu kumshaya nokukwenza ngalendlela. Siyambona kuIsaya lapha njengoba ngifunda, sonke sayazisa safulathelisa ubuso bethu kuyo, ayibukeki ukuba siyifune. Wonke umuntu ekhuluma ngayo, ehlekisa ngayo, ngikhuluma ngayo manje ngalolu suku, wonke umuntu ehlekisa ngayo. Niyabo, sayazisa sayibona, yazisa kuthaza ukubuka. Sayazisa sathi ishayiwe yahlushwa nguNkulunkulu. Nokho yona yakwenzela ini lokhu na? Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxotshozwa ngabubi bethu. Manje besingaqhubeka siqhubeke nalokho, kodwa ngikholwa ukuthi sinaso isithombe salokho engikushoyo manje. UNkulunkulu ebuye akha uphisi wakhe ubuciko odlula konke.
But let us not forget.
Kodwa singakhohlwa ukuthi ekuqaleni lapho eshaya uhlangothi luka-Adamu, wathatha okuthize ohlangothini lwakhe. Manje ukushaywa kukaKristu kwakungokwesizathu ukuze athathe kuye oyedwa ukuba abe ngumndeni, umlobokazi, akwazi ukumthathela umlobokazi. Ngakho lapho uphisi wakhe obuciko odlula konke uthubenziwe khonale, wathi-ke ukuthi awushaye ukuba athathe kuye hayi omunye uphisi, hayi omunye okudaliweyo, kodwa owakudaliweyo okufanayo. Wethu wacabange okubi ngalesikhathi, kodwa wacabanga omzuzu. Uma athatha kuye okwasekuqaleni okudaliweyo ukuba amenzele umlobokazi, akazange enze okunye okudaliweyo, wathatha ingxenye yokudaliweyo kwasekuqaleni.
manje ke uma wayizwi ufaba yini kulabakazi na.
It's got to be the original word, living God.
Ufanele kube yizwi lasekudaleni uNkulunkulu aphila ezwini.
Imbali eNingizimu Afrika ngaye ngabuka amadayimane ukuthi ayekhishwa kanjani emhlabathini. Singabona ebekwe lapho njengokuthi unsumpa womshini noma imayini waye ngomunye wabangenisi bami emfeni womkhuleko. Ngawaqaphela amadayimane nenani lezinkulungwane ezingamashumi zamadola enqwabelane ndawonye, kodwa ayengabenyezeli ngisho nangaphansi kokukhanya. Uthi ngathi kumphathi wezimayini, ngathi kungani engabenyezeli na? Wathi nomzane awakasikwa, afanele asikwe. Bese-ke uma esesikiwe khona-ke abonisa ukukhanya nakho lapho okhona. Ufisi obuciko odlula konke ufanele usikwe. Kavelani, usikweleni na? Ufisi uyasikwa ukhishwe na? Kabo, kabo. Ufisi osikwayo wenza inaliti yegramafoni.
And the Victrola needle is
nenaliti yegramafoni ibekwa phezu kwerekhodi yomculo ongabonwa ezweni. Kodwa inaliti yona ewukhiphayo, ikhipha ukuhunyushwa kweqiniso kwezi. Impilo yakhe yameshana nabantu bonke, bamthokozisa uNkulunkulu ukumshaya.
Uthi
manje wamshayelani na? Ngenxa yesizathu esifanayo asishayela u-Adamu. Manje simbona ejezisiwe, eshaywe nguNkulunkulu futhi ehlushiwe, iwundlu elihlatshelwe isoni, izoni, uphristi obuciko odlula konke. Manje iminyaka ecishe ibe izinkulungwane ezimbili, uNkulunkulu bephinda futhi emenza uphristi obuciko odlula konke. Ngoba washaya u-Adamu ukuba athole akhiphe uphisi kuye, ingxenye yakhe, ubambo ukumenzela umfazi.
Futhi
manje lowo phisi obuciko odlula konke owashawa eCalvary wakhipha uphisi. Yitestamente elisha nje yilokho kuphela. Wagcwalisa itestamente elidala, manje itestamente elisha omunye uphisi ukuba ugcwaliseke.
Niyabo,
elisha nelidala yindoda nomfazi, niyabo. Futhi kuthathe elisha elidala ukubonisa elisha lingakenzeki. UKristu uyafika uphisi obuciko odlula konke ukugcwalisa lokho. Manje umlobokazi wakhe uzogcwalisa konke okusetestamenteni elisha. Omunye uphisi obuciko odlula konke uyenziwa.
As it takes him 4,000
years. Njengoba kumthatha iminyaka izinkulungwane ezine ukwenza lo mphristi obuciko odlula konke. Manje ubekade cishe iminyaka izinkulungwane ezimbili enze omunye uphristi obuciko odlula konke. Umlobokazi kaKristu, omunye uphristi obuciko odlula konke. Ngokuwenze njalo, uwenza ngendlela yakhe yokwenza engaguquki neze. Indlela efanayo enza ngayo uphristi obuciko odlula konke, izwi lakhe. Yileyo ndlela enza ngayo ofisi bakhe bobuciko abedlula konke. Ngoba angaba kuphela uphisi obuciko odlula konke ophelele uma kuyizwe eliphelele. Noma yimiphi engcolile eyiphucuphuca imijovo izokwephuka, kodwa amazulu nomhlaba kuzokwedlula, kodwa lelo zwi alisoze lephuka. Ngiyakhumbula ekusikeni idayimane ukuthi kufanele ube nethuluzi eliphelele ukukwenza ngalo. Akusiwe nje noma yimuphi uphisi oyokwenza. Ngibone lawo mathani amakhulu ezimbokodo zilihlifiza futhi kugudluzwe lawo mathani amakhulu ngaphezulu zedlulise ngqo lelo dayimane. Abo ayizange ilephule lelo dayimane, lifanele lisikwe. Manje wenza into efanayo ngendlela yakhe yokwenza engaguquki neze. Yathola kuMalaki wesithathu wathi, nginguNkulunkulu angiguquki, angeke ayiguqula indlela yakhe yokwenza. Manje njengoba aqala ku-Abrahama emva kokuwa kophisi okuqala ubuciko odlula konke, waqala ku-Abrahama esekelweni ukwakha omunye uphisi obuciko odlula konke.
He started on the day of Pentecost.
Waqala ngosuku lwePentecost ukwakha omunye uphisi obuciko odlula konke, imbewu yasekuqaleni, izwi. Waqala ebandleni lokuqala. Kwakuyina imbewu, izwi, izwi elibonakalisiwayo, isithembiso esasinikeziwe. UJoel wathi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu, ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana eli namadodakazi aya kuprofetha omdala wenu akhuphe amaphupho, insizwa yenu ibone imibono. Lokho ayokwenza ngezinsuku zokugcina ezimbili, iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule. Velani, futhi kwaqala njengokwasekuqaleni, njengoba uJesu wathi izwi likaNkulunkulu liyimbewu ayihlwanyelayo umhlwanyeli.
And he was the sower.
The
seed was the word. And notice, any seed that is sown never dies. And this seed, that perfect church, fell to the ground.
Said
God to thousand years of darkness. Abesifazane bamaKristu babe nezinwele ezinde ngakho babe zifilisa etiyeleni bese bezokhela ngomlilo bese bebashisa futhi bona benqunu babanikele emabhubesini elambali ukubeka athi uNkulunkulu uNkulunkulu na umpumputhe bomuntu ngesinye isikhathi.
Do you not know that that
is you don't want to bow your head for even up.
He never
turned.
They went down. They went down. Kodwa lalingazi lehlelo ukuthi lokho kuphila kwakuselokhu kuphakathi la. Akuba ibandla kulo unqobo kulo mkhandlu waseNaisiya kwezinsuku eziyishumi nanhlanu wempikiswano yezombusazwe enegazi. Lapho amakhosi ohlanga engena futhi efuna ukuthela phakathi zonke lezi zikhulu ebandleni.
Abaprofethi
baphuma kwelo hlane lapho bedla ibifino futhi bezisola lezinkukhumba zezilwane abaprofethi bangoqobo futhi babakhiphela phansi.
Ngayo
na imbewu izofanele iwele emhlabathini. Ifanele ife.
It died in the dark
age. They
And the first church was at
reproduction.
Listen, church, throughout the nations. That'll hear this. There's where the word was crucified.
You
can't hide a
germatized.
It's got to come forth. Because why? The great
sculpture.
Gaya, umgabo mkulu damsebenzini. Uzokwakha futhi.
So he
ngakho imbewu yashona phansi izwi. Uma sibona uPaulu ongcwele uPetro uJakobe uJohane bonke labo ababhala izwi futhi babhala izwi abalibhalayo laba ngeliphilayo futhi laphila futhi laphila futhi uma uthola emva kokuba seliqala ukuvuthwa uJohane uqala ukubhala ezincwadini waphoswa esikhingini sasePatmose emva kokushiswa emafutheni amahora angamashumi amabili nane. Kodwa izifanele iphali phalwe abengeke bawubilise umoya ongcwele bawukhiphe kuye ngamafutha. Ngakho uyaphuma umsebenzi wakhe wawungakapheli wafa ngokufa kwemvelo.
uPolycarp
owayengumkhulu kaJohane waqhubeka nezwi kuthi kusuka kuPolycarp kwafika ku-Iranias. No Iranias umuntu odumileyo wankulunkulu owakholwa lona leli vangeli esilikholwayo izwi liqinisile ibandla lizama ukulikhama lilikhiphe ekugcineni kufika eNicaea eRoma futhi lapho lawela emhlabathini emva kukaMartin ongcwele futhi wabulawa. Martin ongcwele wayekholwa yinto efanayo nesiyikholwayo. Kwamele into efanayo babhaphathizwe kwamoya ongcwele babhaphathizwe emanzini egameni likaJesu. Wama phezu kwento efanayo nesiyenzayo futhi wayengumprofethi futhi ekholwa yizwi kaNkulunkulu eligcwele. Futhi ekugcineni babethelwa futhi babondela emhlabathini futhi balala lapho amakhulu eminyaka yaze yabola ngaphandle imbewu imizimba emidala usubone waphela. Ngengaba ku-anjeli ongcwele emihumeni okwakulahlwa kuyo izidumbu futhi ngibona lapho abafela khona namathambo abo ephukile nazo zonke izinto. Ekugcineni babola amathambo abo aze aphela kodwa ukuphila kwakusekhona lapho. Intambo kankolo eyawela emhlabathini emkhandlwini waseNicaea yadala udaba futhi kuMartin Luther. Njenganoma yiphi inhlamvu ikhula noma ukolo emva kokubola kwezimbewu ukuphila kuyavumbuka futhi luqala ukuphuma kuMartin Luther. Wenzani into yokuqala? Wale ntaba ihlelo bukatolika waphikisana nalo ngokuthi lalinephutha ngokuba wathi abalungileyo bayophila ngokukholwa. Wakuyini na ukuphila okubuthakathaka kancane okwathi ukuveza amahlumela amancane anga ngamabili labo kwakungoluda. Impela kubukeki sengathi uhlamvu olawela emhlabathini kodwa ukuphila sekuyaphuma manje. Kwase kuqhubekela ohlangeni. Kwase kwenzekani-ke na? Ngezinsuku zikaJohn Wesley. Wenzani ngenkathi ekhipha ukulungisiswa na? Kwahlanyezi futhi kwenzani na? AmaLuthela ayesehlelile futhi enza inhlangano. Ngakho kwase kuyisikhali sokuba kwenzeke okuthize. Uphisi wobuciko odlula konke usuyakhiwa manje.
What did he do? He protested that.
Wenzani na? Waphisana nalo bandla lasesheshe. Waphumela enguqukweni njengentyakaza. Wena imbewu iza ekuphileni iyakhula manje. Manje uhlanga alubukeki njengembewu kanjalo nentyakaza. Manje bazalwane bePentecostal ezizweni zonke, ngifuna nilalele mfowethu uma lona kungumlayezo wokugcina engiyewe ngoshumayele. Lona nguphisi wami wobuciko odlula konke. Yeni iqaphele lapho okukakolo inhlamvu kakolo ewele emhlabathini lapho iqala ukubuye kubumbe uhlamvu lwalo futhi na? Yisisani imvelo. Imvelo impela inguNkulunkulu. UNkulunkulu esebenza emvelweni yilokho konke angakwenza. Kodwa kusukela emvuselelweni yamaPentecostal njengoba ecabanga kwakuyimbewu kwakungesiyo. Manje phekisisani. Kodwa kuJohn owaphuma njengembewu nje. Manje phekisisani ukuthi uJesu wathini kuMathewu ongcwele wamashumi amabili nane elamashumi amabili nane ukuthi imimoya emibili ezinsukwini zokugcina iyosondelana kakhulu iyoze idukise nabakhethiweyo uma kungenzeka. Manje lolo hlanga alubukeki ngalutho olufana nembewu kanjalo nentakaza ayibukeki ifana nembewu. Kodwa qaphelani manje hhayi ngosuku lukaLuther kodwa ngosuku lokugcina. Into yokuqala kukhona abalimi bakakolo abahlezi lapha. Into yokuqala ephuma kuqala embewini kakolo uyoze ucabanga ukuthi sishe impela
begu imbewu kodwa yilo igqaba.
It forms a little
engaphandle efanayo ukubamba imbewu.
Ibumba
igqaba. Kodwa igqaba lisiyo imbewu kanjalo nenyakaza noma uhlanga lwalungesiyo. Ungumthwali kuphela ukuphila inhlamvu kakolo ngaleyo nkathi. UJohane ondwele weshumi nambili niyabo ukhuluma uJesu.
After the tussle, after
Ubalo, emva kwenyakaza emva kwa Wesley, uveza ikhoba eliba phambi kwakho konke okunjengohlamvu kanoma yini enye into. Ikhoba lifana kakhulu nohlamvu, lifika lifana kakhulu nohlamvu ngazo zonke isikhathi. Lolo lwangena emhlabathini futhi uma luvela uhlanga lunokuphila kulo kodwa impela alusilo uhlamvu.
Comes forth the tassel.
Ufika ityakaza impova. Usele kukwesilo uhlamu.
And then it comes forth the husk. And it's just in the shape of the wheat.
Bese ke kuvela ikhoba. Futhi libumbeke njengokwalo nje.
Njengalo
impela uhlamu lukakwalo. Kanga lokho lithi ukwalo.
Just exactly. Libumbeke
ngokufana impela. Ngokuphelele. Amaphende kosha laphuma njengoba nje ukolo ungenza.
Each one comes out from the other, coming out from the other.
Ilodo liphuma kwelinye, liphuma kwelinye.
Kodwa
umthwali kuphela aya emahlelweni.
Went to the denomination.
Futhi lokho iphele kosha yakwenzayo yayehlelweni.
Futhi
le ndali phele kosha lapho livela njengohlambu njena.
Labuye
lemumba ngqo. Yabathambulweni seshumi nesikhombisa.
Boyedwa
odadewabo amahlelo.
Lokho
kuyikho impela yilokho uJesu akusho.
Manje
kaphela ivangeli izoze livela ngoluntu ngoWesley kuPentecosti futhi ezinsukwini zokugcina
liyodumisa
abakhethiweyo impela uma kungenzeka abakhethiweyo.
Oh,
bazalwane bePentecostal niboni no ufole ekuqaleni kwawo unjengembewu nje lapho uqala njengembewu kodwa yikhoba.
Lase
ngokuyikho
dule
enze into efanayo abayenzayo phansi lapho kulunda.
Ezambulweni
zeshumi nesikhombisa kufakazisa into efanayo yamabandla.
Manje
uhlamvu lwembewu
olwasekuqaleni
lwawela eNaisiya ngoba kwakuyihlelo lokuqala.
Aphela
lapha ukuphila kwakusohlangeni ityakaza konke manje kugcina sekusembewini. Ukuphila lokhu okuvela embewini yasekuqaleni
kukhuphuka
ngezindlela ezehlukene, izindlela ezintathu ezehlukene, futhi bese kubuyela kumva kuze kube isimo sakho sasekuqaleni.
Hallelujah!
Oh, hey, ngingumuntu ojabule kakhulu emhlabeni. Lokhu uNkulunkulu ungenze ngakubona lokhu. Kuphela ukuthi liphelele kanjani izwi nalezi imvelo isebenza kanye kanye. Njengoba sibonakalisa uvuko uphumo ilanga kushona kwelanga uphuma futhi. Iqabunga liphuma esihlahleni lingene phansi amanzi ezihlahla angene empandeni futhi libuye. Lenyuke futhi ikabunga liyabuya lenyuke nakho futhi liwele emhlabathini. Ukuphila kwesihlahla kulimunca libuye ngo ikhalisiyamu nepotashi okwakha isihlahla kulenyuse ngo libe elinye ikabunga futhi. Niyabo yonke imvelo yonke into isebenza kahle nezwi likaNkulunkulu. Uthi nakho impela ngokuphelele kule minyaka yamanje.
Ingaleko
sizathu umoya ongcwele ehla futhi wadweba lezo zinto futhi wazenzela thina ngendlela enze ngayo. Kunjalo impela.
Aphelayo
lapha ukuphila okwakusekhobeni, ohlangeni,
esetyakazeni,
ekhobeni, konke kubuthana embewini. Nokuphila okwakusohlangeni kwahamba, okunye kwahamba ukuba kuyokwenza okunye.
Justification.
Ukulungisiswa kwenza indlela yokungcweliswa. Ukungcweliswa kwenza indlela yokubhabhatiswa kamoya ongcwele.
The baptism of the Holy Ghost.
Umbhabhatiso kamoya ongcwele.
Kwenza
indlela kamoya ongcwele
ngoba
uhethele ngokupheleleni kuya lezwini futhi kuba uzibonakalise.
But what denominated?
Kodwa okuhleliwe kuyafa. Njengokuphila. Kulunda kwahamba kwayokwenza uWesley. Futhi ukusuka kwezi kwaya ePentecost futhi ukusuka ePentecost ukwenza imbewu yasekuqaleni ukubekele ePentecost ekuphuma kuwezi kuze kube yileso sikhathi Sizathu sokuba iPentecoste iphume kuwethu ingoba yayingesilo ihlelo iPentecoste
yayingesilo.
Yaseke iPentecoste ihamba iyohlela futhi yenza yo. Yaphendukele ekhobeni. Yayibuka njengento yangempela. Uthi noma ubani bangaki abake babona imbewu, imbewu kakolo iqala ukukhula na. Yini into yokuqala encane na. Ufana nembewu impela nje. Kodwa ikhoba. Niyazibona izigaba ezintathu na. Uhlanga, itakaza, noma impova. Bese kuba ikhoba.
And then out of the husk comes.
Bese kuthi ke kwabeni kuphume imbewu yasekuqaleni.
Not a seed.
Yebo, hayi imbewu. Kwakuphila wembewu. Kukhula wedlula kulokhu ukuba kuze embewini. Amen. Yakhona na kuyina. Ukuvuka. Kubuyela kuphisi wokuthi wadlula konke futhi njengalowo owangenayo. Pentecost yaphuma kuwezi ngoba uwezi weyinhlangano. Pentecost yaphuma ingesiyo inhlangano. Yazijika iba yiyo. Yayifanele ukwenza ikhoba. Izwi leqiniso lokuphila kuyo. Yayisisendeleni yayo ngaleyo nkathi eya ohlambini wasekuqaleni kwedlula kulezi zigaba. Kwedlula ohlangeni kwase kungena empomveni, kusuka empomveni kwangena ekhobeni, futhi kusuka ekhobeni kwenza imbewu kwabo. Uhlanga intakaza ikhoba.
They produced in their early revival Pila, a holder of the
emvuselelweni yasekuqaleni umbambi wengxenye ethize yokuphila kwembewu.
But when they organized the life
laba bahlala ukuphila kwaphuma kuyo. Lokho kufakazelwe yiwo wonke umlando. Ayikho inhlangano eyake yayenza emva kokuba isihlelile yayisifile kunjalo. Bezisana ukuphila kuyahamba kuyaqhubeka manje kuyaqhubeka. Kaphelani ukuthi benzeni bonke laba abakwenzile kufakazelwa ngumlando impela nje indlela ibandla elifike ngayo ukuba lingaphinde lisaba nosizo kuye futhi. Inhlangano ibekwa eshelofini akukaze kube khona kuwo wonke umlando ibandla emva kokuba selihlelile lingafi.
And the organization
nentando yapa futhi ayidonge kini bafot. Anikubali na indoda izimpumputhe bulana mehlweni.
Nature and the word coordinated.
Imbalo nezikondana ndawonye futhi fakaziza khona lapha ukuthi leli iqiniso. Ukuthi iqiniso. Lokho kuphila kushiya uhlaka kuba kwenza itakaza kusuka etakazeni kwenza ikhoba futhi kusuka ekhobeni kuhamba kungene kwakwasekuqaleni futhi. Kaphelani akube kusaphinda futhi kube nosizo kuye. Kukaphelisiseka kanjani lokho kuphila ekuhambeni kwakho enhlambini kakolo kunoma kunjalo esihlahleni. UNkulunkulu ubize abantu bakhe njengesihlahla niyabo. Ukuphila kushona phansi esihlahleni kubuye kwenyuke futhi. Kushona phansi kubuye kwenyuke niyabo. Kushona phansi kubuye kwenyuke. Kodwa ohlambini kwekolo kwenyuka kusuka ohlangeni lwasekuqaleni kwedlule ohlangeni etakazeni nasekhobeni nento okwedlula kuyo iyafa ukuze kungabe kusaphinde kubuye kwedlule kuyo futhi. Kwena akusasizi kuya ekupheleleni kwakho. Amen. Anibani ukuthi kungene kanjani intoyisiza inhlangano na. Akeza buyela kuyongena kuyo futhi ifile kodwa kuphila kuyedlula kusuka kokunye kuya kokunye. Yabo babeka izivumo khona futhi bazithele phakathi oyonezela izwi elilodwa noma akhiphe izwi elilodwa. Yabo uvinjiwe kulo kufanele kube imbewu yokuphila ihamba iqhubeka. Ngisebenzisa lokhu ngumfanekiso manje womlobokazi uphiso obusiko odlula konke ovelayo. Njengoba uphiso obusiko odlula konke wawo kukhona uphiso obusiko odlula konke ovukayo. Uphiso obusiko odlula konke wawa ephethe eNicaea eRoma. eNicaea emva kweNicaea eRoma usedlulile kutheni aqhubeke kodwa ubuyela ko emuva futhi kuyaphiso obusiko odlula konke wapheleliswa ngoba uyindaya yalelozi elakhulunywa nguye. Ulona bada elingenasisihla nambimbi alezi kuhlanganiswa nangaye yibi ndlela noma yilobo uhlobo lwenhlangano noma ihlelo into eqalisiweyo selidlule kulezo zinto kodwa soze laba lapho. Kaphelani imbewu iyanyuka lokho kuphila kuyanyuka akubuyela muva ke uzaba khona ukuvuka emva kwalokhu.
The life is coming out of the
resurrection.
Notice the husk put forth notice the husk.
Kapelani ikhoba likhipha imbewu yasekuqaleni kulo ukhobo ezambulweni sakuyosithathu siyakuthola lokhu. Manje khumbulani alikho elinye ibandla akhishwa kulo eBhayibhelini eminyakeni yebandla esikhombisa bangaki okukhumbulayo na.
Kwadlulanyakeni
webandla ukuba aqhubeke enze eye into kwayilokhu.
Kodwa
umbaphi usebuyela phelele futhi izwi. Niyabo, ungabuyela emuva lehliwe kakhulu yebo. Oh, futhi kapelani ke ikhoba uma livela libukeka lifana nohlamvu nje.
But when the green life begins to leave the husk.
Kodwa uma uphila ngohlamvu sekuqala kulitshiya ikhoba ukuba kungene kuyawenza uhlamvu umlawazi ikhoba iyavuleka bese lizehlukanisa nohlamvu kunjalo na. Imvelo ilokho impela elakwenzayo. Esambulweni sesithathu sithola ukuthi unyaka webandla laseLaodikeya lamkhiphelanga phandle. Manje niyabona izange emuva kweminye iminyaka ngoba kwakukhona okunye nokho okwakusazokwenziwa. Kwavele kwedlula nje futhi kwaqhubekela kokunye. Nginitshelile sonke isikhathi akusekho mahlelo amanye ezayo. Sisekupheleni.
And they put him out because why?
What do you think about a part of Baba Gayo? Who is? He's a man. 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 Ukuphila kushiya konke okunye ukulilandela lokho ngamakholo eqiniso alandela ukuphila noma ukuphila kuyaphi. Njengowayisrayeli umfanekiso ophelele ukuba besinesikhathi nginemizuzu embalwa nje esele. Kodwa emfanekisweni ophelele eqaleni nomaphi lapho leyo nsika yomlilo eyayiya khona kwawukhona ukuphila. UNkulunkulu wayelokho kukhanya futhi angikhathali noma kwakuphakathi nobusuku kumbe noma babesendaweni ekhethiwe enhle ngenkahle yonke kayomlilo yamba icilongo lalikhala no-Israyeli wayehamba nayo. Haleluya! Futhi lapho icilongo likhala uMartin Luther waphuma nayo futhi wahlela wabulala hhayi yena uqobo umuntu emva kwakhe. Waseke uNkulunkulu wekhipha ukuphila kulokho wakukhipha kwaqhubeka wakubeka phansi ethuneni. Waseke kuphuma uWesley wayibona leyo hlangano enkulu ngakho washaya icilongo lokungweniswa okuningi okwezi. Yabo ngenkathi ekwenza baphuma ngo kuLuther bangena ngo kwiMethodist. Ngenkathi iPentecost kubona babetha icilongo ekuyisikhathi sokubuyela kweziphiwo. Yabona ukuthi bedlalina bangathi icilongo futhi baphuma basebehlela. Kodwa khumbulani emva kwekhoba lokho izigaba ezintathu esaziyo ngazo akusekho okunye okusele kuphela uhlamvu. Oh Nkulunkulu, bese uhlamvu lukishaya ngaphandle kuba kwaba kwabo. Amen futhi amen. Amazwi embewu liqala ukuzibumba ukuphila kulethwa kuvela manje qaphelani uma umyeni ukuqala uqala umyeni lona umlobokazi evela.
Remember, the church began
Bulani ibandla liqala ePentecost. Futhi lawela eNicaea. Lishuma hayi njengohlamvu lwangempela khabo. Kwakungokunye kwakuphila phakathi lapho kodwa kwahluma ukuze kwenze inhlangano. Futhi kwamonyuka kuleyo hlangano. Kwase kwenze njani-ke na? Kwaseke kuhamba ukusuka kuleyo hlangano kwahamba kwangena kwenye inhlangano. Kwangena kwesinye isigaba sezi ukulungisiswa kungcweliswa ubhaphathizo kamoya ongcwele. Yabo? Futhi lapho kuhamba kwedlula kulolu hlangano kuqhubeka kwakulokhu kuza kakhulu. Mbulani impova encane kakhulu intshakaza ifana kakhulu nembewu kunoma lunjalo uhlanga. Nekhoba lifana kakhulu nembewu kunoma yayinjalo intshakaza.
But the seed itself.
Kodwa imbewu uqobo lwayo ingaphambili kwalokho. Yabo? Yasebenzisa lokho nje kube okokuthwala ukuyithatha kuyedlulisa. Qaphelani umlobokazi. Uma umlobokazi ekuqaleni kwakuyizwi noma umyeni. Bese-ke uma umlobokazi esuswa kumyeni kufanele kube yizwi futhi. Ngaphelani umlobokazi ufanele abe njalo. Yingani? Yingani umyeni efanele ukuba abe yizwi elibonakalisiweyo elenziwe lacaca na?
Is because the bride and the bridegroom are one.
Ingoba umlobokazi nomyeni bamunye. Unguphisi oshayiwe nje wakhishwa kuye.
There's the masterpiece.
Nango uphisi obusiko odlula konke. Washaya.
Michelangelo
wengena kuphinda akuveze lokho futhi. Wengena akwazi ukukuyisela emumva. Kodwa uNkulunkulu uzokwenza. Uzoletha lo mlobokazi omncane oshayiweyo abuyele ngo ohlangothini lwezwi lakuqala futhi. Nango. Nango uphisi obusiko odlula konke. Umndeni usubuyile futhi ensimini yase-Eden. Lo mlobokazi uzokwenza kanjani lokhu na? Lo Paulo uzokwenza kanjani lokhu na? Umalaki wesine wathi ngezinsuku zokugcina wawuzophinde ubuyisele. Ina! Wawuzobuyisela emumva njengasekuqaleni. Uthathe ubuyisele emumva. Ngiyobuyisela, yisho inkosi, yonke iminyaka yesibotho nezinkumbi nazo zonke lezi ezinye izinto kudlulile. Ngiyobuyisela futhi.
Malachi 4 said he will restore the hearts of the people and the faith of the people.
Malachi wesine wathi ubuyisele izinhliziyo zabantu zibuyele kobaba basekuqaleni futhi.
We see this right before us, church.
Siyakubona lokhu phambi kwethu ngobandla. Sekuphi na? Manje sengivala emizuzwini embalwa. Ngifuna iqaphele ngokusondela impela ngento ethize esanda kwenzeka. Malakhi wesine ungokubuyisa. Ubuyelwe kokwasekuqaleni. Ushawe wakhishwa ebandleni, wakhishwa emzimbeni webandla. Eshaywa nenkosi yakhe kwenzelwa inhloso efanayo. Uyini? Ufanayo nje njengoba uJosefa washaywa kubafo wabo ngoba wayeyini. NoJesu washaywa kubafo wabo ngoba wayeyini. Ibandla liyashaywa, umlobokazi uyashaywa ebandleni ngoba uyini. Nazo zigaba zenu futhi esisodwa ezimbili ezintathu niyabo impela. Izwi liphila futhi lisemnyakazweni, umlobokazi weBhayibheli. Hayi umlobokazi othize owenziwe ngumuntu, umlobokazi weBhayibheli. Washaywa futhi washushwa nguNkulunkulu. Akukho buhle kuba simfune umlobokazi. Kepha nokho sathi ushayiwe washushwa nguNkulunkulu. Kunjalo umi yedwa. Shaywe kuwo onke amahlelo ngokwezambulo zesikhathi. Shaywe wakhishwa onyakeni webandla laseLaodikeya ayekhuliswe kuwo. Leli bandla lakhuliswa onyakeni webandla waseLaodikeya lokho yikhoba. Kodwa uma labo abanye baya, wena muntu wePentecostal awuboni lokho. Uma lokho okunye kwakuyikhoba elafayo na, uma lokho okunye uhlanga kwakufanele kufe, uma intakaza yayifanele ife, kanjalo nekhoba lifanele life. Izigaba ezintathu zezinhlangano. Futhi kumbulani nathi, awu manje kwakukhona inqwaba yentakaza ebambelele, kukhona inqwaba yalokhu. Yebo, akwade kukhona iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLuthela, iChurch of Christ, zonke lezi ezinye izinto ezincane zawela kukho, amacabunga nakho konke okunye kwakukade kubambelele kukho, kodwa okwasekuqaleni kwakuyizinguquko. Umyedwa njengomyeni wenqatshwa ngumuntu, wedeleleka futhi wenqatshwa ngamabandla, umlobokazi umi ngaleyo ndlela. Kuyini na? Uphisi wakhe ubuciko odlula konke. Oyeze angasebenza ngalo alibonakalise ukwenqaba. Ngakho uhlanga intyakaza nekhoba alibisiyo neze imbewu kabo. Kodwa ngaso sonke isikhathi kuya ngokuya kufana nembewu. Manje ngesikhathi sokuvuna imbewu isibuyele ekuphileni kwayo kwasekuqaleni, ibuyela eBhayibhelini. Malakhi wesine wathi kuyolethwa ngaleyo ndlela.
Oh,
oh, he.
Must have all.
Ifanele libe nakho konke kuze libe ngalendlela, ifanele libe nakho konke okwenzi kunjalo na.
Now what did he say?
Manje wathini ezambulweni zeshumi ukuthi okuyokwenzeka na? Kungani kwaba khona uhambo oluye eTucson na?
The open to the church.
Ukuvulela ibandla ngezinsuku zesithunywa sengelothi esikhombisa, umlezo wengelothi esikhombisa, lonke izwi kaNkulunkulu liyobonakala. Uphawu yilokho kuphela uhlanga oselusele nakho ukuthi kungani nakho konke ngalo lizobonakaliswa ngalesi sikhathi. Ngabe yilokho izwi elakushoyo na? Manje-ke siyakubona, manje-ke sikuphi? Niyabo, sikuphi na? Kukhona into eyodwa kuphela. Ukuvuna sekulapha, selivuthwe vu, selikulungele manje kufika. Aphelani, babo, ngeke kuze kube yilo. Ngesikhathi sokuvuna imbewu isibuyele esimweni sayo sasekuqaleni, futhi ifanele ibe nakho konke okwezwi ukuze ibe yimbewu. manje waba nembewu enguhafu ingeke imile niyabo kufanele kube imbewu yonke ayifanele ibonakalise ukuthi ngiyakholelwa ebhaphathisweni kamoya ongcwele haleluya ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi leyo yingxenye nje yembewu
But now there's added to that.
Kodwa manje kukhona okwenezelwe kulokho. Hallelujah. Niyabo ukuphila.
Hayi izidingo.
Ukuphila kweziphiwo. Niyabo? Niyabona ukuthi miqonde ukuthi nina lesikhatheni sokuphila bazalwane. Uhlanga intshakaza kufile futhi komile manje.
There's only one thing that has to happen.
Yena kuphela into ezokwenzeka kulokho ngokuba kubuthelwe emkhandlweni wamabandla omhlaba ekushisweni kwakho.
Izi
selibe inyama impela njengoba ethembisa kuLuka weshumi nesikhombisa uMalaki wesine ngakho konke niyabo kunjalo izambulo
All true life that was in the stalk tossed
Konke kuphila kwangempela okwakusohlangene intshakaza nekhoba manje sekubuthana embeweni kulungele ukuvuka kulungele ukuvunwa
The Alpha has become Omega
Alpha usengu Omega. Amen. Okuqala usefike
ekugcineni.
Nokugcina ungokuqala.
The seed that went in.
Imbewu eyahamba yangena. Isidlule ekuqhubekeni yase iba imbewu futhi. Imbewu eyawela etsimini eseyideni. Iyaphela lapho yabuya. Ivela kuleyo mbewu engaphelele eyapha lapho ibuyela embewini epheleleyo uAdam wesibili Eva uqala owawa futhi wasikenziswa engukukweni yesibili kufika kwesibili njengoba ezala umntwana manje sekuphinde kwaba ngumlobokazi weqiniso imbewu ibuyela ngqo nezwi lasekuqaleni futhi uAlpha noOmega uyafana wathi ngingu-Alpha noOmega akazange asho lutho phakathi nendawo Ngingu Alpha no Omega. Wokuqala nokugcina. Yebo mnumzane. Inkonzo yokuqala nenkonzo yokugcina iyafana. Mlezo wokuqala no wesibili, mlezo ukugcina kuyinto efanayo. Nginguye, ngangiku Alpha, ngiku Omega. Yoba khona usuku olungayi kubizwa ngemini noma ubusuku kepha ngesikhathi sokuhla kuyakuba ngokukhanya. Yabo u Alpha no Omega kuba ngokuqala kokugcina.
Oh,
hey bazalwane. Ngiyahlala amahora kulokho.
The great masterpiece.
Ubisi omkhulu obusiko odlula konke umngeni. UAdam wesibili noEva wesibili. Manje sebelungele insimu. Isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Amen. Sibuye emhlabeni. Hallelujah. Umqophi omkhulu akazange abashiye belele lapho. Thatha isikhathi njengoba endla ngezigidi zeminyaka ebumba izithandani eziphelele zokuqala futhi zawa. Manje sekwedlule iminyaka ezinkulungwane waphinde wabumba futhi manje nampa balungele. Ubisi obusuku odlula konke wafika futhi washaywa wawiswa phansi ohlangothini lwakhe kuphuma umsizi futhi ukhuliswa ngendlela eqhubekayo efanayo. Manje nangu usebuyile futhi nayo yonke imvelo iBhayibheli nakho. Konke okunye kukhombisa ukuthi silapha.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. Gentile days numbered. Look at this bunch of trash we got. Will harls and cumbers return or disperse to your own?
Njalo kungcono ningene lapho masinya uma nihamba. Engilungisela ukuvala emizuzwini emihlanu nje elishumi.
Notice.
Belani ubisi omkhulu obuciko odlula konke womndeni indoda nomfazi ngeke ngephela baba ngumndeni ngaphandle uma bemunye kufanele babe njalo uma bekunjalo abasiwe umndeni omuhle umfazi edonsa ebhekisa le nendoda ibhekisa le lokho bekungenza umndeni omubi kabi kwathi esivumelwaneni ngothando omunye komunye lo ngumndeni Futhi manje lowo kwakungubisi kaNkulunkulu obuciko odlula konke futhi manje wonke umndeni weqiniso lapho ufanekisa lokho futhi manje umndeni wophisi obuciko odlula konke usufikile futhi uKristu umntobokazi wakhe uselungele ukufika uAdam wesibili uEva wesibili sebekulungele manje ukuphenduka babuyele ekhaya labo Nesithombe sonke besingukuhlengwa lapho sasikhona sibuyiselwa emumva niyabo sibuyiselwa emumva ngqo nje futhi Emva ngelinye ilanga ngimi phezulu lapha kosomabhizinisi abangamaKristu abaningi benu ngikhathele kwaye lapho Ngenkathi ngizwa lo mpristi wamaluthela noma umshumayeli noma owayefanele ukuba nguye basukuma lapho futhi washo leyo nto eyinhlekisa futhi ekwenza ihlaya lokhu esikholwa ku futhi bona osomabhizinisi be-Full Gospel bena le ndoda lapho futhi besho lokho wayegqoke ukhololo ewubhekise emuva iningi labo bayakwenza futhi wathi manje abantu bangibuza ukuthi ngiwubhekiselani ukhololo wami emuva wathi bangakwehlukanisa kanjani kumpristi wekatolika wathi awukho mehluko futhi akufanele ube khona wathi singabantwana bakankulunkulu sonke wathi ngiyamazi umpristi oyikatolika okhona ezindaweni zonke niyabo lokhu ongaba khona yonke indawo manje ungeke ube sezindaweni zonke ngaphandle kokuba nokwazi konke nonkulunkulu imbala akekho ezindaweni zonke uNkulunkulu unokwazi konke ukwazi konke okumenza yena abe sezindaweni zonke wazi zonke izinto kodwa ukuze abe ngumuntu ufanele abe koyedwa umuntu ngokuba nokwazi ukwazi konke angaba sezindaweni zonke ngoba wazi into yonke futhi wakwazi ngaphambi kokuba izwe libe khona ukuthi mangaki amazethe izintwala zingaki izilwanyakazana nokuthi wayiza ngamehlo azo futhi yonke into ngakho niyabo ngoba usezindaweni zonke ungeke ube nokwazi ukwazi konke kungesuye ongenasiphetho futhi kukhona into eyodwa engenasiphetho uNkulunkulu amen futhi khona sikuyini na udeveli ebathatha ebasa ngqo kulelo silaha bonke bengena lokho impela iBhayibheli elaku futhi nakho niyabo kuza ngqo phakathi kwamaPentecostal futhi kuvele kubadonse ngqo njengosikhathi singepho oh emva kwalo ubufakazi omunye othile wathi kimi ngiki bakuyinto enhle angizange ngikusho kakhulu ngoba mhlawumbe babengangiyisa etilongweni phezulu lapho kodwa ngavele ngacabanga nakho-ke abantu owafundiswa uyazi abahlakaniphileyo bayomazi uNkulunkulu wabo ngalolo suku kwasho uDanyeli yebo mnumzane nebo abahlakaniphileyo bayomazi uNkulunkulu wabo bayazi qaphela lezi kodwa lapho ngibona lokho kwenzeka futhi ngibona amaPentecostal emi lapho naye ngisho u-Ora Robert wangibuka kanjalo ngathi ohe kodwa emele lapho ngemfundo epholishiwe uyazi futhi nokunye leyo akusiyo indlela uNkulunkulu apholisha ngayo abakhe ngabapholishi abakhe ngemfundo upholisha ngokuzithoba emandleni ezwi lakhe elibonakalisiweyo ukukhonjiswa kohlamvu elasuka kulo manje omunye wathi kimi wathi mfowethu Branham wathi yinye into engingayiqondi ngawe ngathi yini leyo na ngimi phandle lapho ehholo ngikagele odadewethu dawo emva kokuba sengiphawulene nobhili futhi ngimi lapho futhi nabo bonke bajikela ekhoneni nesikhejane sonke sabantu umfundisi wakindezela wangena ukhololo ubheke emumva wathi yini uhlala njalo ukabalasela kakhulu abantu na wathi labo bantu bakukholwa ukuthi uyinceka kankulunkulu futhi yibamnene futhi ube nomoya omuhle kubo nako konke wathi ngaso sonke isikhathi uma ngenkuzo usukuma ukabalasela kakhulu labo besifazane ngokuba nezinwele ezimfitshane nangokugqoka izithindi nokuzipenda ubuso nayo yonke lena enye into futhi ukabalasela abantu kakhulu ubatshele nokuthi babanda futhi bagcina umthetho ngamehlo nje futhi abanaki kanjalo wathi ukwenzelani lokho na wathi labo bantu bayakuthanda ungaba kanjani into odana kankulunkulu ethandayo futhi wenze into enjengaleyo na ngacabanga nkosi angiyiphendule le ndoda ehlakaniphile ivumele nje ngiyiphendule ndawo ndawo lokho okuzoyilengisa ngentambo yayo uqo yebo ngathi awu ngathi mnumzane sewake wafunda yini ngoproducer omkhulu womculo obizwa ngo umqambi omkhulu othiwa uBeethoven na ngafunda ngoBeethoven ngathi wathi impela akawudabule ubhasikidi kadoti ogcwele amaphepha afreshiwe kodwa wapha izwe ophisi bobuciko abedlula bonke akazange avule umlomo asho elinye izwi ngathi ngenkathi ehlezi endini yakhe yokutathisela enogozi wayebhala phansi into ethinta ahambe aye endini yakhe yokutathisela akhuleke uma kungalungile waye kukresha akulahle kubhasikidi kadoti kodwa lapho eseqedile kulo lonke ugozi izwe laba nobhisi obusiku odlula konke oh lise kanjani izwi kodwa liveza ophisi bobusiko abedlula bonke lisusa lonke ikhoba nohlanga liveza uphisi obuciko obedlula bonke nginemizuzu eyisikhombisa ukuba nginitshele ukuthize okwenzeke kuthani ukuba siphume ngesikhathi. Ngojulayi zintathu ngangingapha ngehlezi lendawo engaphakathi ngapha indawo yokuthenga engaphakathi engaphandle kwethu khona lapho.
I've been in Pig Alley in Rome and France.
Ngike ngaba sePig Alley eRome France. Futhi ngike ngaba sedolobheni laseNew York eLos Angeles. Kodwa sikhethele lesifazane singcole ukwedlula bonke engawe ngababona empilweni yami iJeffersonville eIndia. Angikaze ngikubone ukuzibhiqa nokungcola empilweni yami njengoba ngikubona phakathi kwalabo bantu. Ngahlala lapho inhliziyo yami yaze yaba buhlungu nenkosi yayinginike umbono. Manje ngizokusho umbono, angazi ukuthi ngingawuhumusha yini, kodwa ngizokusho umbono kungokokuqala kimi. Ngehlelwa yisiyezi futhi lapho ngenzenjalo kwakukhona umuntu owaye nami. Angimbonanga umuntu, kwakuyiphimbo. Futhi ngabuka futhi lapho ngibuka ngapha wathi, umlobokazi uzobonakala kulokhu ayoba yikho. Futhi ngabuka beza kimi futhi ngabona kakhulu isikhetshane sabesifazane abagqoke ngokuhlanzekileyo esibukeka kahle kakhulu kwedlula bonke engake ngababona empilweni yami. Kodwa ngamunye wabo kwakubukeka sengathi wayegqoke ngokwehlukile. Bonke babe nezinwele ezinde futhi babe nemikhono emide nezitheti nokunjalo. Abesifazane abasha babebukeka bethi ngingathi bethi ababe neminyaka engamashumi amabili. Manje nginebhayibheli livulekile lapha phambi kwami, niyabo. Ngingasho kuphela lokho engikubonile. Uma uthi ubukani na, ngibuka iwashi elikhulu. Ulibukelani na, ngifuna abantu. Ngibuka abantu. Ubukani na, ngibuka iBhayibheli. Yilokho-ke ngikhuluma iqiniso. Yilokho engibonayo futhi ngingasho kuphela lokho engikubonile. Angazi ukuthi konke kumayelana nani, kufanele nginitshele nje. Kodwa lapho lo mlobokazi wayebuka ngqo lo owayekhuluma nami simi ndawonye. Amehlo akhe owesifazane wayehlanzeke ngokuphelele, bebukeka bengabantu abanomoya omuhle kwedlula bonke sengake ngababona empilweni yami. Kube sengathi kwakukade kuyidazini noma ngaphezulu nje, angazi ukuthi bangaki ngokulinganisana, kodwa nje babeyiqembu. Futhi wedlula kamnandi ngomoya namehlo akhe ebheke phezulu eqaphele lapho edlula. Oh, wayemuhle. Ngambuka futhi lapho edlula. Wathi manje sizohlola futhi. Wathi lowo mlobokazi, manje sizowahlola futhi amabala. Futhi ayeza awaqaphela ekhuphuka. Futhi lapho ekhuphuka ngalinye abukeka eyangokuba mabi kakhulu. Angaze ngisibone isikhejane esingcole kanje empilweni yami. Futhi lapho ethi olandelayo ngezwa iphi. Futhi lathi olandelayo lathi nakho kuza iqembu laseMelika. Manje ngingummelikani. Kodwa lokhu kwangigulisa. Nginabo ubuciko bokwenele bokuba kwizethameli ezihlobene ukusho okwakwenzeka futhi nizodingeka niyifunde ivaliwe. Kodwa ngenkathi abesifazane beza, umholi wabo wayengumthakathikazi, wayenekhala elikhulu elide nomlomo omkhulukazi. Futhi bonke wayegqokiswe ngohlobo oluthize lezingubo kwesinye ezansi phansi lapha, kodwa ingaphezulu lalinebhande nje, nokho elingane nje ibhande elithi alibe yi-itshi elalihambele nyuka laselibathandela kanje. Futhi ngamunye wabesifazane wayenokuthile okuluhlobo oluthize. Abaningi benu eminyakeni eyedlula nanivame ukukhumbula ngenkathi sasivamise ukusika lelo phepha, niyazi iphephandaba, bese silenza isiphungampukane. Bangaki okukhumbulayo na, niyazi ngani? Ngicabanga ukuthi bayakusebenzisa ezikhatheni zentokozo nedili nemidlalo, niyazi kulenga kanjalo iphepha elenziwe izinsephe, iphepha elifaswa ngentambo. Babe nento eyayibambe ngezansi kubo kanje, ibambe ngezansi kubo, yonke le ngxenye yayihlezi obala. Futhi ngamunye wayefunde izinwele zafishane ngempela nezinto ezibukeka zisongene phezu kwakho konke kanjalo, izinwele ezifundwe zafushane ngempela futhi begcwele upende ebusweni. Ngokoqobo bengelutho ngaphandle kokuthi babebukeka befana nezifebe zasemgwaqweni. Futhi babehamba naleli phepha futhi ubunja obunjepho. Manje iphepha yilo elalibambile ngaphambili kubo. Kodwa lapho bedlula indawo yokuhlolela futhi kwingemuva labo nokubona indlela ababekhubeka ngayo
kwingaphambili labo nengxenye yengemumva labo nokuthi babenza kanjani. Ngathi ngabe ibandla lelo na uthi waya lapho uthi babehlabelela lokhu lapha amaculo okutwista nokurola, niyazi noma ungakubiza ngani, behla beculo lokho futhi bedlula. Ngathi ngabe ibandla lelo na ngambimi lapho futhi enhliziyweni yami ngangikhala futhi lo mhlakazikazi ngokuqonda kwami akulutho olunye ezweni ngaphandle kokuthi uyilo mkhandlu wamabandla omhlaba baholela khona nko ezansi nomgwaqo lapho ayeya khona. Bachazukela kwesokuncele futhi banyamalala bangena enxushunxushwini besalokhu beshaya lo mculo futhi benza imisindo ecake kabi futhi beshukumisa imizimba yabo ngapha nangapha, kwase kuthi-ke kanjalo beqhubeka kanjalo behamba. Kuthi ngase nje ngiqala ukukhothamisa ikhanda lami, wayesethi awulinde umlobokazi kufanele afike futhi. Ngabuka futhi napha beza futhi kuthi bedlula amanenekazi amancane abukeka kamnandi onke ayengibuka ngqo lapho edlula. Kuthi ngaqaphela ngamunye wayegqoke ngokwehlukile, nomunye ngemumva wayenohlobo lwezinwele ezinde zilengezehla futhi wazisonga zajike kanje kungahle ukuba kwakuyijalimane noma into efana naleyo. Kuthi ngababhekisisa, kwase kuthi-ke lapho beqala ukusuka ababili noma abathathu babo ngemumva bathi ukuphuma esinyathelweni. Kuthi ngangizobamemeza kakhulu futhi babezama ukubuyela esinyathelweni futhi ngase ngibabona umbono nje wavele nje washabalala futhi waguquka kimi. Manje nakho-ke ukuhunyushwa isizathu manje kugulani. Ngangisaqede nje ukubhala, ngangingakaqedi, ngangingakawabhali lamanothi, kodwa ekushumayeleni kulokhu kusa ubambile ukuthi kwakuyini khona impela entshumayelweni yami. Ngiqaphelile ibandla lafike labonakala kuphela. Manje iqiniso lelo bangane, baba wasezulwini obhala izwi uyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso, niyabo, ngiyazi ukuthi ngisho iqiniso nje. Futhi ngingakwazi kuze kwaba yimizuzu embalo edlule kubukeke kanjalo noma maduze nje, niyabo, ngiqaphe yena umlobokazi ufike abonakale kabili, imbewu yokuqala nembewu yesibili zombili zingeyodwa impela. Isizathu sokuthi babe begqoke ngezingxenye ezehlukene kuyovela kuzo zonke izizwe kuyokwenza umlobokazi. Ngamunye wayenezinwele ezinde futhi engapende buso futhi bengamantombazane abukeka kahle ngempela futhi babengiqaphele. Lokho kwakumele umlobokazi ephuma kuzo zonke izizwe, niyabo. Yena ngamunye wayemele isizwe lapho bemasha ngokuphelele besemgqeni nezwi, niyabo. Futhi manje-ke ngifanele ngimqaphele uzophuma esinyathelweni nalelo zwi uma ngingaqapheli lapho edlula uma ephumelela. Mhlawumbe kuzoba isikhathi sami uma sengiqedile, niyabo, uma sengiqedile kumbe noma kuyini. Ini babebuya bezama ngamandla abo onke futhi wayebuya engena emgqeni nje ngoba babebuka ngaphandle kwenye indawo beqaphele ngalelo bandla elaphuma nje langena enxushunxushwini. Kodwa ababili abangaphambili abazange labo abangemuva ababili nje noma abathathu babo wayethi ukuphuma kanyanyana ngasesandleni sokudla futhi wakubukeka sengathi wayezama ukubuyela emgqeni lapho bedlula. Bangedlula nje okude njengalapha obondeni bangedlula futhi ngangimi lapho futhi ngase ngikubona-ke bonke basuka baphuma bahamba. Kodwa niyaqaphela ibandla kuphela lafika labonakala kahle, isizwe ngasinye ibandla. Kodwa umlobokazi ufika kabili, niyabo, niyabona ukuthi kwakuyini. Manje ngingakwazi kodwa kona umlayezo wami kulokhu kusa ngingakwazi lokho, niyabo. Imbewu yawela emhlabathini eNayisiya, leyo kwakuyimbewu yasekuqaleni futhi ufika ngendlela eqhubekayo yala mahlelo okuba khona kanye. Kodwa umlobokazi uphinda abuye futhi ngezinsuku zokugcina yobuyisela, niyabo, umfihlo wobuciko odlula konke uyakhuliswa. Ngeso sizathu wayebonwa wahlolwa futhi okwesibili, wahlolwa futhi okokuqala, wasekehlolwa futhi okwesibili, futhi wayengokupheleleyo okwesibili njengoba wayenjalo okokuqala.
Have mercy, hurry, hurry, hurry.
Oh, Nkulunkulu, ngihawele. Phuthuma, 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 kuphila. Ngena ohlamvini, masinya impela. bonke abanye ababange besabonakala baphuma ukuba bangaphinde babuye futhi, kodwa uNdlovukazi wabuya ngoba wayengu-Alpha no-Omega. UNkulunkulu umpopi omkhulu uzenze uphisi ubuciko odlula konke, ukuba unguphisi uphisi wakhe ubuciko odlula konke ubuqala, njengoba enza esimini yase-Edeni futhi wakhipha uphisi kuwo, wase enza omunye uphisi futhi lowo wonakala wase uwa. Manje sonke lesi sikhathi ubewakha ewukhuphula futhi, futhi waveza lo phisi obuciko odlula konke, futhi washaywa ukuze leyo ngxenye eyashaywayo kwakungukuba abuyise futhi lowo phisi obuciko odlula konke futhi. Ngakho uphisi obuciko odlula konke nendodana kaNkulunkulu, uphisi obuciko odlula konke noNdlovukazi futhi uphisi wakhe okufanele kube ukugcwaliseka kwezwi. Ezwi seligcwalisiwe futhi selilungele ukufika kweNkulu. O bandla likaNkulunkulu ophilayo, kothamisani izinhliziyo zenu nani nina uqobo phambi kaNkulunkulu. Lezi zinto ziyiqiniso. Yazi ukuthi kuzwakala kanjalo njengento enkulu kangaka engaba njalo liyosabalaliswa kakhulu phezu kwezizwe. Alizange akayiguquli indlela yakhe. Bungani nje bandla, bungani ukuthi nilapha enikhona namhlanje uma ninguKristu. Ngobani yabo manje futhi uma lokho kubulani konke lokho kuphila kuyobuthana ohlamvini wenzele ukuvuka, kodwa uhlanga lufanele lufise konke okwalo. Khoba nakho konke kufanele kubhujiswe futhi kuyobhujiswa. Ningathembeli kwawenu lawo mahlelo, hlalani ezweni ukuphila uNkulunkulu nophisi wakhe ubuciko odlula konke. Manje-ke kuyini okusesikhathini seminyaka eyinkulungwane na? UKristu noNdlovukazi wakhe babuyele ensimini yesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Amen.
Just my salvation on Calvary's.
Washaywa lapho, lathi ishayiwe, ishayiwe nguNkulunkulu uthi ihlushiwe. Kodwa yalinyazwa ngenxa yezibambeko zethu, yalinyazwa ngenxa yokubi bethu. Akukhona lapha kulokhu kusa ongekho kulolu hlavu kulokhu kusa. Futhi njengokuphila manje kudonsa uphisi wakho ukugcina ekhobeni, ngokuba ikhoba liyoma. Kangako waziyo ukuthi ibandla lephentekostali liyoma na? Kweli na? Ukuphila kuyalishiya, ukusobala selisele. Futhi uma lowo mlobokazi esevele ebonakala ayoba yikho, ngiyamangala ukuthi umlobokazi akasevele wenziwe yini ngaleso sikhathi. Makhanda yethu ekhotheme manje, ngabe bakhona abanye lapha abangathanda ukukhunjulwa na uma nizizwa ukuthi ani? Bangane, kucace kakhulu. Angikaze ngibe nombono empilweni yami ngaphandle uma kuyinto eyenzeka yalandela. Ngikhuluma iqiniso. Zonke lezi ezinye izikhathi uma ngikhulume iqiniso uNkulunkulu ulifakazisile ngaleso sikhathi. Ngikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi. Angazi ukuthi sikulule esiphila kulo, kodwa ngiyazi ukuthi akusekho lutho olusele. Bekungebe bikho owezombusazwe ovukayo obengaqondisa lokhu ezombusazwe. Isizwe sesihambile.
Oh God.
Oh Nkulunkulu, ngingakwenza ningehla ngokujulile okwenele ukuba nikuzwe lokho.
The nation's gone.
Sizwe sesiphelile, hayi sizwe kodwa izizwe lesi sikhetshane esizedlula zonke futhi sesiphelile. Manje uma izizwe sesiphelile umhlaba usuphelile.
And the churches?
Namabandla ngokwami ukubona iPentecoste lalilihle ukwedlula konke kodwa seliphelile.
Oh God, be merciful to us.
Oh uNkulunkulu sihawukele. Uma ningamazi sizani siphuthume phuthumani. Uma ningubuzo ukuphila, phumani phumani esolweni senu. Phumani esolweni, phumani entweni enikuyo. Finyelelani ohlambini masinya impela.
You'll die in the stalk or in the husk.
Nizofela ohlangeni noma ekhobeni.
Pray while we sing now. Love him. It's up to you now.
Indaba isinani ke manje.
No denomination.
Sinahlelo akukho lutho.
We only have Christ
kuphela. Nemukelekile ukukhonza kanye naye kanye nathi aze afike.
Sikwazi
ukufaka igama lakho encwadini, asinazi incwadi.
Ufuna
igama lakho encwadini yokuphila.
Ngiyakwenza
lokho kuphela ngokuzalwa. Ngekwenze khona manje nacelani kuKristu kuphila okusha. Aningenise afake igama lenu encwadini yakhe. Uma kungenjalo, manje ke ningahlanganyela nathi, ngingathanda ukuba nani.
Dear God, help each person to take
inventory. See if we're in any of it. You loved us.
You loved us.
And we smitten for us. And we smitten for God.
I pray, God, that you will help each one. Lord, speak to my children.
Kosi khuluma nabantwana bami abathandekayo bami abangane bami siphe khona Nkosi njengamanje igama lika Jesu Christ. Ungavumeli umuntu kuba alinde isikhathi eside Nkosi kubukeka sekuvalwa kabi impela. Isivuno sesivuthwe ngempela. Umbimbi olukhulu kaNkulunkulu luzoshanela izwe ngolunye lwalezi zinsuku utshani osebomile uzondizela ndawo zonke. Kodwa ukolo uzobuthelwa enqolobaneni uthathe usiwe phezulu ngokuba kuwo kukhona ukuphila. Sekhona Nkosi isicelo ungasinye siphendulwe umkhuleko ngamunye ukuba kubonakaliswe phambi kwakho. Ngiyabakhulekela Nkosi. Khulekela ukuthi ungeke uvumele muntu olapha ukuba alahleke Nkosi. Bahlezi phansi ngobunzima bashayela amakhulu amamayela.
And whatever that we have need of.
Futhi noma ngabe yini esidingayo siphe yona Nkosi. Noma yini enhle kithi Nkosi.
Not what's good in
us. Hayi lokho okuhle ngokubona kwethu kodwa lokho okuhle ngokubona kwakho.
We want to stand as a chaste virgin. That's been chaste.
Ufuna ukuma njengentombi emhlophe eyenziwe emhlophe. Yasolwa nguNkulunkulu ukuze sihlanzwe ezonweni zethu.
Kuthi
nginikela kubo ngomkhuleko wami Nkosi. Angazi ukuthi kukhulekwa kanjani. Sikhuluma noNkulunkulu somandla. Kuthi yisiphi isidalo esingumuntu esibona. Imuphi umuntu osazofa obengenza uhlobo oluyilo lomkhuleko phambi kwaNkulunkulu ophilayo na?
But Lord, my mispronounced words.
Kodwa Nkosi amagama ami engiwabiza ngokungesikho nawami namabizo ami nezabizwana endaweni engafanele. Uma wakwazi ukucosha o-ABC komfana omncane ngelinye ilanga futhi wenza umusho ungawashiya amabizo ami nezabizwana futhi kuvele ubuke lokho engikukholwayo nje Nkosi.
Ngiyakukholwa,
ngiyalikholwa leli zwi
futhi
ngikholelwa umuntu olapha ngamunye futhi ngibaletha kulelo altare Nkosi ngokukholwa.
Or between us and great Jehovah is the blood of his son Jesus.
NoJehova omkhulu kuyigazi lendodana yakhe uJesu igazi lizosikhulumela.
When you smote him on Calvary you said speak.
Lapho umshaye eCalvary wathi khuluma izweni.
And the blood the Bible says greater things.
Ikhuluma okukhulu kunegazi lewundu eTestamenteni elidala.
For the blood of Christ
ikhuluma
okukhulu
kunegazi lika Abel ukufuna ukuthi khuluma Nkosi ukuhlengwa kwethu ngoba sibiza ngegazi
great father of life
bawomkhulu wokuphila sifake nathi Nkosi
if we
umasi umasonile kususe kithi thina asifuni ukuba ngaleyo ndlela Nkosi akusiyo injongo yethu ukuthi siyaqonda ukuthi siphila endleleni embi ngokwesabekayo kakhulu emnyama njengoba sishilwe ekuqaleni sikhwela intaba ezindaweni ezimigoqigoqi
ukuzila ulusiki
kodwa siphethe kukhanya engathi singabona isinyathelo nesinyathelo njengoba sihamba manje size sibonane njengohambo lomhambi size sithi ekugcineni sibambe isiqongo segqubu
Iqondise
omelusi wezimvu Jehova omkhulu sihole ngomoya wakho kuthi siyazi ukuthi sikude nophisi obuciko odlula konke kodwa sibuka lapho esipheshuke khona uphisi obuciko odlula konke bangempela kuthi sithembela kuwo sithathe usise kuwo nje Nkosi siphe khona Nkosi silisa bonke abantu abagulayo lapha Nkosi nathi shayiwe futhi ihlushiwe kepha yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu uphisi obuciko odlula konke uNkulunkulu washayo kuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemizimbo yayo bilisiwe thina bilisa abagulayo Nkosi ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu manje sisazi ukuthi wena ukhona
sazi
imphefumulo yethu izinhliziyo zethu kubo bonke ububi yonke imicabango emibi konke kokuxhumana okubi zonke izinto okuyiphutha sihlanze kodwa siyakhuleka baba ukuthi uzophilisa ukugula kwethu futhi senze sisuke lapha sizizwa ukuthi singabantwana bakho abangcwelisiwe
and with the blood over us we speak the blood of the word
kuluma ngegazi is
granted Lord we ask in Jesus Christ's name
siphe khona Nkosi
amen
sicela egameni lika Jesu Christu amen
father god upon these
baba uNkulunkulu phezu kwalamadudu
akhulu
ngobukhona bakho Nkosi
Ngathi ukukhona bakho
bungaba nawo noma ngabe kukuphi la eyakho noma ngabe abekwa phezukwani phezukwani noma imuphi umzimba ogulayo engathi ingaphiliswa noma ngabe kuyini uma kukhona ikhaya eliphukile endawo ndawo likhande Nkosi ophi omkhulu siphe khona Nkosi ibumbe futhi senze amadodana namadodakazi kaNkulunkulu
kukhona
ukuthi umlobokazi uthole ukupholishwa kwakhe kokugcina phansi
Ngoshaya
ngophelele akhishwe enhlanganweni nya khona ke ukuvuna okukhulu kuzoba lapha kuze kube leso sikhathi Nkosi benze babe nempilo futhi bajabule kuba bakukhonze egameni lika Jesu amen
Now do you understand why I scold you? It ain't because I love you. Not because I don't love you. I do love you. I want a masterpiece for the master.
Ngifuna uphisi obuciko odlula konke kwenkosi. Ngasho kuba ngidingeke ukuba ngijabule okumbalwa ngakukhipha kanje kodwa ngizoba nophisi obuciko odlula konke ngolunye lwalezi zinsuku uma ngikugcine kahle kulelizwi kahle. Manje Jesu wathi lokhu umuntu wonke uyokwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando komunye. Kufanele sithandane kakhulu.
Blessed be the time that binds our sin Christian love the fellowship of kindred mine is like to that above
that's the
When we asunder part
but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you a day. Take the name of Jesus with you as a shield from every care. When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe that holy name in prayer. Oh, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy. Oh, I love to sing, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet, God be with you.
Ascoltami sa macandaetu.